and their eyes were opened, and they knew him. This message by Brother William Marion Branham was delivered on Easter Sunday evening, April 21, 1957, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ndipo maso awo anatseguka ndipo iwo anamudziwa iye. Uthenga uwu unalalikidwa muchingerezi ndi mbale William Marion Branham la Mulungu la Easter la madzulo April 21, 1957 ku Branham Tabernacle mu Jeffersonville, Indiana, USA.
St. Luke's Gospel, and beginning with the 24th chapter and the 30th verse of the 24th chapter.
Muthenga wa Luka woyera ndipo kuyambira ndi mutu wa 24 ndi ya sate ndime ya sate wani kapena ine nditi ndime ya sate ya mutu wa 24.
And it came to pass as he sat at meat with them, and he took bread and blessed it and brake it and gave to them, and their eyes were opened and they knew him, and he vanished out of their sight.
Ndipo zinachitika kuti pamene iye anakhala pa chakudya ndi iwo, ndipo iye anatenga mkate, ndipo anaudalitsa iwo, ndipo anaunyema iwo, ndipo anaupeleka kwa iwo. Ndipo maso awo anatseguka, ndipo iwo anamudziwa iye, ndipo iye anachoka pa maso pawo.
And they said one to another, did not our hearts burn within us while he talked with us by the way, and while he opened to us the scriptures?
Ndipo iwo anati kwa wina ndi nzake, kodi mitima yathu sinatenthe mkati mwathu pamene iye amayankhula ndi ife mphepete mwanjira ndi pamene iye amatsegula kwa ife malemba?
May the Lord add his blessing. My text would be, as I would call it tonight, and their eyes were opened and they knew him.
Ndipo Ambuye aonjezere madalitso ake, phunziro langa likhala ngati ine ndingalitchule ilo usiku uno, ndipo maso awo anatseguka, ndipo iwo anamudziwa iye.
Now it's hot, but I wish you would bear just as patiently as you can for just a few moments, and I'll try to hurry. But now we want to look solemnly at the Word, God's wonderful Word. And we are praying that God in some way will open our eyes tonight.
Tsopano kwatentha. Koma ine ndikukhumba inu mukadapirira momwe inu mungathere kwamphindi pang'ono chabe. Ndipo ine ndiyesetsa kuti ndifulumire. Koma tsopano ife tikufuna tiyang'ane mwaulemu pa mawu a Mulungu odabwitsa. Ndipo ife tikupemphera kuti Mulungu mwa njira ina yake atsegule maso athu usiku uno.
If Easter is just the celebration of a historical event and that alone, then we have a little reason to doubt. We have a little reason to question, because it would be left upon the solemn thought of just taking the Word.
Ngati Istara ili chikondwelero chabe cha chochitika cha mbiri ya kale, ndipo icho chokha ndiye ife tingakhale ndi chifukwa pang'ono kuti tikaikire. Ife tingakhale ndi chifukwa pang'ono kuti tikhale ndi funso, chifukwa izo zingasidwe palingaliro la ulemu longotenga zoyankhula.
And if Christ hadn't made the promises that he did, then we also just wouldn't have the evidence that we got.
Amen.
Ndipo ngati Kristu akanati sanapange malonjezo amene iye anapanga, ndiye kuti nafenso sibwezi tili ndi umboni umene ife tili nawo.
But our blessed Lord said, while he was here on earth, A little while and the world will see me no more. Now that word world there comes from the world order, the peoples of the earth.
Koma ambuye watu odala anati, pamene iye anali kuno pa dziko lapansi, kanthawi pang'ono ndipo dziko silidzandionanso ine. Tsopano mawa kuti dziko pamenepo akuchokera ku dongosolo la dziko, anthu a mdziko lapansi.
The world will see me no more, yet ye shall see me, for I will be with you, even in you, to the end of the world.
Dziko silidzandionanso ine, komabe inu mudzandiona ine. Pakuti ine ndidzakhala ndi inu, ngakhale mwa inu, mpaka kumathero a dziko lapansi.
Now, those words are just as true as any of the other words that we have spoken through this week out of the Bible. Just as true as any other words in the Bible. A little while and the world will see me no more. They'll never have their eyes open.
Tsopano, mawu amenewo ndiwoona basi monga mawu ena ali onse amene ife tawayankhula kudutsa msabata ino kuchokera mu Baibulo. Oona basi monga mawu ena ali onse mu Baibulo. Kanthawi pang'ono ndipo dziko silidzandionanso ine, maso awo sadzatsegulidwa nkomwe.
There's people that's born in the world not by the will of God, but by their own selfish choice, would not believe him if he was standing right here talking to you tonight.
Alipo anthu amene anabadwa mdziko lapansi, osati mwachifuniro cha Mulungu koma mwachifuniro chawo chomwe cha umbombo, sangakhoze kumukhulupirira iye ngati iye atati akuima pomwe pano akuyankhula ndi inu usiku uno.
It's sad to say, but the Bible said that they were born in this world to this condemnation. Jude, and about the third verse.
Ndizachisoni kuti unene, koma Baibulo linanena kuti iwo anabadwira mudziko lino kuchionongeko ichi. Yuda ndipo pafupi-fupi ndime ya fili.
Now, but to you tonight, who comes out and stands around in the room and packs together in a little hot building like this, you never come just to be seen. You come for some purpose.
Tsopano, koma kwa inu usiku uno, amene mumatuluka ndikudzaima mozungulira mchipinda, ndikudzadzana pamodzi mchipinda chachingono chotentha ngati ichi, inu simumangobwera kuti mudzaonedwe. Inu mumabwera kwa cholinga china.
And to my opinion, you come with the sincerity of your heart for a closer walk with God. To leave away from here tonight a better person than you was when you come in.
Ndipo mwakuganiza kwanga, inu mwabwera ndikuona mtima kwa mtima wanu, kuti mudzayende pafupi ndi Mulungu, kuti muchoke pano usiku uno munthu wabwinoko kusiyana ndi mmene inu munalili pamene inu mumalowa muno.
That's what I prayed as I entered the door tonight. Lord, make me a better person when I come out tonight than I am as I go in.
Ndi chimene ine ndimapemphera pamene ine ndimalowa pa khomo usiku uno. Ambuye ndipangeni ine ndikhale munthu wabwinoko pamene ine ndizituluka usiku uno kusiyana ndi momwe ine ndikulowera.
Now, when before his going away, he made these kind of statements. He said, he that believeth on me, St. John 14, chapter 7th verse,
Tsopano, pamene iye kuchoka kwake kusanachitike, iye ananena maneno a mtundu uwu. Iye anati, iye amene akhulupirira pa ine, Yohane woyera mutu wa 14 ndime ya 7.
He that believeth on me, the works that I do shall he do also. More than this shall he do, for I go to my Father. I go and come again.
Iye amene akhulupirira pa ine, ntchito zimene ine ndikuzichita nayenso adzazichita. Zoposa izi iye adzazichita pakuti ine ndikupita kwa Atate anga. Ine ndikupita ndipo ndidzabweranso.
Now we'll find the works that he did. The works that he did not claim to be a great person. He was just a humble man. He didn't speak with any high vocabulary. He just spoke as an ordinary man.
Tsopano, ife tikupeza kuti ntchito zimene iye ankachita. Ntchito zimene iye ankachita, iye sanali kudzinenera kuti anali munthu wankulu, iye anangokhala munthu wodzichepetsa basi. Iye samayankhula ndi mawu aliwonse apamwamba, iye amangoyankhula ngati munthu wamba.
He lived among the poor. The foxes had dens and the birds had nests, but he didn't have a place to lay his head. He had one garment that was given to him. It was wove throughout without a seam in it.
Iye amakhala pakati pa osauka. Nkhandwe zinali ndi mauna ndipo mbalame zinali ndi zisa, koma iye analibe malo oti agonekepo mutu wake. Iye anali ndi chovala chimodzi chimene chinapatsidwa kwa iye. Icho chinali chonse choluka, chinalibe msoko pa icho.
That's why they gambled for it. Why was that? Because the prophecy of the Old Testament had to be fulfilled.
Amen.
They parted my garments, cast lot for my vesture.
Ndi chifukwa chake iwo anachitira maere pa icho. Nchifukwa chiyani zinatero, chifukwa ulosi wa chipangano chakale umayenera kuti ukwaniritsidwe. Iwo anagawana zovala zanga, anapanga maere pa chovala changa.
So they could not split it by the seam, they had to gamble for it. And that was to fulfill the prophecy of the Old Testament.
Chotelo iwo sakanatha kuchigawaniza icho pa nsoko, iwo anachita kuchichitira juga icho, ndipo izo zinali kuti akwaniritse ulosi wa chipangano chakale.
But we'll notice in just a few moments what did he do. And I believe tonight it's the hunger of every one of our hearts. From the least until the oldest. Tonight to see Jesus Christ.
Amen.
It's my heart's desire.
Koma ife tizindikira mupafupifupi mphindi pang'ono chabe, iye anachita chiyani, ndipo ine ndikukhulupirira usiku uno, ndi njala ya uliwonse wa mitima yathu kuyambira kwa wang'ono kupita kwa wankulu usiku uno, kuti timuone Yesu Kristu. Icho ndi chokhumba cha mtima wanga.
And why is it, if we claim by the scriptures, the radios blasted today, the television put on programs, dramas were set, that he is not here, but he has risen.
Ndipo nchifukwa chiyani zili chomwecho. Ngati ife timadzinenera mwa malemba, mawairesi akulengeza izo lero, matelevisioni azika izo pa zochitika, zisudzo zanenapo kuti iye sali pano, koma iye wauka.
Well then, if he has risen, the Bible said in Hebrews 13:8, he's the same yesterday, today, and forever.
Amen.
Now, here's where it is, folks. That's either the truth or it isn't the truth.
Chabwino, ndiye ngati iye wauka, Baibulo linanena mu Ahebri 13:8, iye aliyemweyo dzulo lelo ndi kwa nthawi zonse. Tsopano, apa ndipo mwe izo zili anthunu. Icho mwina ndi choonadi, kapena icho si choonadi.
That's, if that isn't the truth, then the Bible is false. And then the words are false. And then we're lost. And there's no resurrection of the dead. And we are just making believe. But if it is truth, then it's got to vindicate itself.
Kuti ngati icho si chili choonadi, ndiye kuti Baibulo ndi labodza. Ndiye kuti mawu ndi abodza. Ndiye kuti ife tatayika. Ndipo palibe ponso chiukitsiro cha kufa. Ndipo ife tikungodzipangisa kukhulupirira. Koma ngati icho chili choonadi, ndiye icho chikuyenera kudzitsimikizira chokha.
Yeah.
If you say this water is wet, I never seen water before. You pour it on me and it's not wet, then your words are untrue. But if you pour it on me and it is wet, then your words is true.
Ngati inu mutanena kuti madzi awa ndionyowa, ine sindinayambe ndawaona apo madzi. Inu mukawatsanulira iwo pa ine, ndipo kukhala kuti sionyowa, ndiye anu, mau anu siona. Koma ngati mutawatsanulira iwo pa ine, ndipo iwo kukhala onyowa, ndiye kuti mau anu ndiona.
If Christ is the same yesterday, today, and forever, then the Bible's true. If He isn't the same yesterday, today, and forever, then it isn't true. If the words of God isn't true, then Christ isn't true. Then if the words of God isn't true, God isn't true.
Ngati Kristu ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse, ndiye kuti Baibulo ndilona. Ngati iye sali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse, ndiye kuti ilo silona. Ngati mawa Mulungu sali oona, ndiye kuti Kristu siwoona. Ndiye ngati mawa Mulungu siwoona, Mulungu siwoona.
But then if the Word of God is true, then the Bible's true, God's true, Christ is true, and we should be true to the cause.
Amen.
Correct.
Koma ndiye ngati mawa Mulungu ali oona, ndiye kuti Baibulo ndiloona, Mulungu ndiwoona, Kristu ndiwoona, ndipo ife tikuyenera kukhala oona kwa cholingacho. Kulondola.
Now, when he was on earth, he did not claim to be any great healer. How many knows the Son of God never claimed to be a healer? Exactly right.
Tsopano. Pamene iye anali pa dziko lapansi, iye sanali kudzinenera kukhala mchiritsi wamkulu aliyense. Ndi angati akudziwa kuti mwana wa Mulungu samadzinenera kuti anali mchiritsi. Kulondola ndendende.
He said, I can do nothing in myself, but what I see the Father doing. It's not me that doeth the works, he said. It's the Father that dwelleth in me, he doeth the works.
Iye anati, ine sindingathe kuchita kanthu mwa ine mwini. Koma chimene ine ndiona Atate akuchita. Si ine amene ndikuchita ntchitozi, iye anati, ndi Atate amene akukhala mwa ine. Iye akuchita ntchitozo.
What kind of works did he do? We find in the Bible where a fellow by the name of Philip got saved. And he went over and found a friend, Nathaniel, way back 30 miles around the mountain. He brought him back to Jesus.
Iye amachita ntchito za mtundu wanji. Ife tikupeza mu Baibulo, pamene munthu wa dzina lake Filipo anapulumutsidwa, ndipo iye anapita ndipo anakamupeza mzake Natanieli, kutali mbuyo mamayilosi sate kuzungulira phiri. Iye anamubweretsanso iye kwa Yesu.
And when he found him, he was under a tree praying. And he said, come see who we found, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. He said, could there be any good thing come out of Nazareth? He said, come and see.
Ndipo pamene iye anamupeza iye anali pasi pa mtengo akupemphera. Ndipo iye anati, bwera udzaone yemwe ife tamupeza Yesu wa ku Nazareti mwana wa Yosefe. Iye anati, pangakhale chilichonse chabwino kuchokera mu Nazareti. Iye anati, bwera ndipo udzaone.
That's the best evidence I know. Don't take somebody else's word for it. Come see for yourself. Say, come and see.
Ndiwo umboni wabwino umene ine ndikudziwa. Musatenge mawu a munthu wina aliyense pa izo, bwera udzadzionere wekha. Anati, bwera ndipo udzaone.
And when he come, Jesus was standing in the line, perhaps praying for the people. And when Philip come up with Nathaniel, Jesus said, behold an Israelite in whom there's no guile. He said, when did you know me, Rabbi? It astonished him. Whence knowest thou me?
Ndipo pamene iye anabwera, Yesu anali atayima pa mzere, mwina mwake akuwapempherera anthuwo. Ndipo pamene Filipo anabwera ndi Natanieli, Yesu anati, taonani mu Israeli mwa yemwe mulibemo chinyengo. Iye anati, ndiliti limene inu munandidziwa ine Rabi, izo zinamudzidzimutsa iye. Inu mwandidziwira ine kuti.
He said, before Philip called you when you were under the tree, I saw you.
Amen.
30 miles away, through a mountain, yet I saw you.
Iye anati, Filipo asana kuitane iwe, pamene iwe unali pasi pa mtengo, ine ndinakuona iwe. kutali mamailosi sate kudutsa phiri komabe ine ndinakuona iwe.
Amen.
That showed who he was. He was the omnipresent God.
Amen.
Not just a prophet, but God himself manifested in the flesh. That's the reason he could lay it, his life down and take it up again.
Amen.
Izo zinaonetsera yemwe yanali. Iyanali Mulungu wopezeka ponse ponse. Osangoti mneneli koma Mulungu yemwini anaonetseredwa mutupi. Ndichifukwa chake iye anatha kuika iwo moyo wake pansi nkudzautenganso iwo kachiwiri.
A little woman come out to draw some water one day. And he spoke to her, he said, "Woman, bring me a drink." She said, "It's not customary for you Jews to ask us Samaritans such. We have no dealings with each other."
Mkazi wang'ono anatulukira kuti adzatunge madzi tsiku lina. Ndipo iye anayankhula ndiye ndipo anati, "Mkazi, ndibweretsere ine akumwa." Iye anati, "Si mwambo wake kuti inu Ayuda mutifuse ife Asamariya zoterozo. Ife sitimachitira zinthu limodzi wina ndi mzake."
He said, "But if you knew who you were talking to, you'd ask me for a drink. I bring you water, you don't come here to draw." And she said, "The well is deep, sir. You have nothing to draw with, and where could you get this water?"
Iye anati, "Koma ngati iwe ukanadziwa yemwe iwe ukuyankhula naye, iwe ukanandipempha ine akumwa. Ine ndikanakupatsa iwe madzi amene iwe sumabwera kuno kudzatunga." Ndipo iye anati, "Chitsimechi ndi chakuya Bwana. Inu mulibe choti mutungire nacho, ndipo kodi madzi amenewa inu mukawatenga kuti?"
What was he doing? Contacting her spirit. And when he found what her trouble was that she was living in adultery. She had 5 husbands and was living with her 6th one.
Kodi iye anali kuchita chiyani? Kukhudza mzimu wake. Ndipo pamene iye anapeza chimene chinali vuto ndi iye, vuto lake linali lakuti iye anali kukhala muchigololo. Iye anali ndi amuna 5. Ndipo amakhala ndi wachisanu ndi chimodzi wake.
And Jesus said to her, "Go get your husband and come here." And she said, "I don't have any husband." He said, "No, you've had 5. And the one that you're now living with is not yours. So you said, well."
Ndipo Yesu anati kwa iye, "Pita ukamutenge mwamuna wako ndipo ubwere naye kuno." Ndipo iye anati, "Ine ndilibe mwamuna aliyense." Iye anati, "Ayi, iwe wakhala nawo 5, ndipo mmodzi amene iwe ukukhala naye tsopano si wako. Chotero iwe wanena bwino."
Look now, the Jew, when Jesus performed that miracle to him, that real staunch Jew, real true Jew, said, "Thou art the Son of God, the King of Israel." He knew that them signs were supposed to accompany the Messiah.
Taonani tsopano, muyuda. Pamene Yesu anachita chozizwitsa chimenecho kwa iye, muyuda wokhazikika weniweni ameneyo, weniweni muyuda woona anati, "Inu ndinu mwana wa Mulungu, mfumu ya Israeli." Iye anadziwa kuti zizindikiro zimenezo zikuyenera kumutsatira Mesiya.
And now here's a Samaritan. When that miracle was done on her, she said, "Sir, I perceive that you are a prophet. We know that when the Messiah cometh, he'll tell us these things. But who are you?"
Ndipo tsopano apa pali Msamariya. Pamene chozizwitsa chimenecho chinachitika pa iye, iye anati, "Bwana, ine ndazindikira kuti inu ndinu mneneri. Ife tikudziwa kuti pamene Mesiya adzabwera, iye adzatiuza ife zinthu izi. Koma inu ndinu ndani?"
He said, "I'm he that speaks to you." She left her water pot and run into the city and said, "Come see a man who told me the things that I've done. Isn't this the very Messiah?"
Amen. Amen.
Certainly.
Iye anati, "Ine ndine iye yemwe akuyankhula ndiwe." Iye anasiya mtsuko wake wa madzi, ndipo anathamangira mu mzinda, ndipo anati, "Bwerani mudzamuone munthu yemwe wandiuza ine zinthu zimene ine ndachita. Kodi ameneyu si Mesiya yemwe?" ndithudi.
All through the scriptures we could take it. How that he did the things that the Father showed him. The Bible said over in St. John, when they questioned him about why he didn't heal all those crippled people.
Kumapitirira kudutsa malemba ife tikhoza kuzitenga izo momwe iye amachitira zinthu zimene Atate ankamuonetsera iye. Baibulo linanena mu Yohane Woyera pamene iwo anamufusa iye zokhudza chifukwa chimene iye sanachiritsire anthu opuwala onse aja.
And he said, verily, verily, I say unto you, St. John 5:19. Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing in himself, but what he sees the Father doing, that doeth the Son likewise.
Ndipo iye anati, indetu, indetu, ine ndinena ndi inu. Yohane Woyera 5:19. Indetu, indetu, ine ndinena ndi inu. Mwana sangachite kanthu mwa iye yekha, koma chimene iye awaona Atate akuchita, chimenecho amachita mwana chimodzimodzi.
Now, if Christ has risen from the dead and is among us today and promised that the same things that he did that we do also, that's either the truth or it isn't the truth. The Bible said he's the same yesterday, today, and forever.
Tsopano, ngati Kristu wauka kwa akufa ndipo ali pakati pathu lero, ndipo analonjeza kuti zinthu zomwezo zimene iye anazichita kuti tikanadzazichita ifenso ndi zomwina choonadi kapena izo si choonadi. Baibulo linati iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse.
And friends, I'm just happy to know today that I truly, with all that is within me, believe that Jesus Christ is the Son of God. He was conceived and born the immaculate birth.
Ndipo abwenzi ndine wokondwa basi kudziwa lero kuti ine moonadi ndi zonse zimene zili mkati mwanga ndikukhulupirira kuti Yesu Kristu ndi mwana wa Mulungu. Iye anakhalitsidwa mchiberekero ndipo anabadwa kubadwa kwa chiyero.
He suffered under Pontius Pilate, crucified, died, buried, rose again the third day, and ascended into heaven.
Amen.
And sitting at the right hand of His Majesty, and the Holy Spirit is here carrying on the same work that He did when He was here on earth.
Amen.
What a beautiful thought.
Iye anazunzika pansi pa Pontius Pilato, anapachikidwa, anafa, anayikidwa mʼmanda, anaukanso tsiku lachitatu, ndipo anakwera kupita kumwamba, ndipo akukhala pa dzanja lamanja la ufumu wake. Ndipo Mzimu Woyera uli pano ukupitiliza ntchito yomweyo imene iye anayichita pamene iye anali kuno pa dziko lapansi. Ndi ganizo lokongola bwanji.
What a beautiful morning. The first resurrection morning, the first Easter that had ever dawned on the earth.
Ndi mawa wokongola bwanji, mawa woyamba wachiukitsiro, Easter yoyamba imene inayamba yatulukirapo pa dziko lapansi.
Do you realize that this Easter that we are celebrating of His resurrection is only pointing to a great Easter that's a coming, the hour that He comes from the heavens.
Kodi inu mukuzindikira kuti Easter iyi imene ife tikuikondwelerai ya chiukitsiro chake ikungotilozera ku Easter ya ikulu imene ikubwera ola limene iye azidzabwera kuchokera mmiyamba.
And all that are dead in Christ shall rise and go
Amen.
With thee.
Amen.
We are only looking forward to that great Easter coming.
Ndipo onse amene anafa mwa Kristu adzauka ndipo adzapita ndi iye, ife tikungoyembekezera zimenezo Easter yayikulu ikubwera.
And today, how beautiful it is, what a consolation, what a proof we have, when the Bible declares it, when His omnipresence declares it, when His healing power declares it, when His great Spirit declares it.
Ndipo lero, ndi zokongola bwanji zimenezo, ndi chitonthozo bwanji, ndi chitsimikiziro bwanji chimene ife tili nacho, pamene Baibulo likudzinenera izo, pamene kupezeka ponseponse kwake kukudzinenera izo, pamene mphamvu yake ya machiritso ikudzinenera izo, pamene mzimu wake wa ukulu ukudzinenera izo.
When everything in nature declares it, His church declares it. My heart declares it. Every born-again man's heart declares it. That Jesus Christ is the Son of God and will come again. And He's the same now, yesterday, today, and forever. Now notice.
Pamene chiri chonse muchirengedwe chikudzinenera izo, mpingo wake ukudzinenera izo, mtima wanga ukudzinenera izo, mtima wa munthu aliyense wobadwanso mwatsopano ukudzinenera zimenezo, kuti Yesu Kristu ndi mwana wa Mulungu ndipo adzabweranso, ndipo iye ali yemweyo tsopano dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Tsopano zindikirani.
It was on this beautiful Easter morning. There'd been a lot of rumor talk. Some women had come back from the grave and said they saw a vision of angels.
Unali mawawo kongola wa Istarau. Panali patakhala mphekesera zochuluka zikuyankhulidwa. Akazi ena anali atabwerera kuchokera kumanda ndipo anati iwo anaona masomphenya a angelo.
And they supposed it to be a gardener, Mary the mother. For she heard a voice speak behind her and said, "Who do you seek?"
Ndipo iwo amaganiza kuti anali wosamalira maruwa. Maria amake pakuti iya anamva liwu likuyankhula kumbuyo kwake, ndipo linati, "Inu mukufuna ndani?"
And when she turned and said, "They've taken away my Lord. I don't know where they have laid him. If you know, tell me where he's at. And I'll go get him." He turned and said, "Mary." And she looked at him and she said, "Rabboni," which means master.
Ndipo pamene iye anapotoloka, iye anapotoloka. Ndipo anati, "Iwo adzamutenga ambuye wanga, ine sindikudziwa kumene iwo akamugonekako iye. Ngati inu mukudziwa ndiuzeni ine kumene iye ali, ndipo ine ndipita ndikamutengeko iye." Iye anapotoloka ndipo anati Maria, ndipo iye anamuyangana iye, ndipo iye anati Rabboni, kutanthauza Ambuye.
He said, "Don't touch me, for I have not yet ascended, but I will ascend to your Father and to my Father, to my God and to your God, but go tell my disciples, I'll meet him in Galilee."
Iye anati, "Usandigwire ine, pakuti ine sindinakwere panobe, koma ine ndikwera kwa Atate ako ndi kwa Atate anga, kwa Mulungu wanga ndi kwa Mulungu wako. Koma pita ukawauze akuphunzira anga, ine ndikakumana nawo iwo ku Galilea."
How that seemed to be an idle tale of this man if they seen embalmed and died, buried, and this is the fourth day or the third day since he was dead.
Momwe izo zinkaonekera ngati nthano zopanda pake za munthu uyu amene iwo anamuona ali mtembo ndipo anafa anayikidwa mmanda ndipo ili linali tsiku lachinayi kapena lachitatu iye atafa.
Peter got discouraged and wanted to go fishing. Two of them said, one by the name of Cleopas said, "We'll just go back home to Jerusalem."
Petro anali atakhumudwa ndipo ankafuna kuti azipita kukawedza. Awili aiwa anati mmodzi dzina lake Kleopa anati ife tingobwelera kwathu ku Yerusalemu.
And on their road walking along that morning when Peter got his fishing line and took off fishing, these two were on the road sad.
Ndipo ali panjira yawo akuyenda mmawa umenewo pamene Petro anatenga mbedza yake yowedzera ndipo nanyamuka wokawedza. Awili awa anali panjira yawo achisoni.
And as he went along the road saying, "Well, I guess life is not worth living. Oh, how we believed that he was the Messiah. How could that man who raised the dead ever stand and let that high priest make fun of him?"
Ndipo pamene iwo amayenda panjira yawo akuti chabwino ine ndikuganiza moyo siwoyenera kukhalidwa. Oh, momwe ife timakhulupirira kuti iye anali Mesiya. Zinatheka bwanji munthu uja yemwe amaukitsa akufa kuima nkumusiya wansembe wankulu uja amuseleule iye.
How could that man who could see vision after vision ever let a Roman soldier put a rag around his face and hit him on the head and said, "If thou be a prophet, tell us who hit him." How could he scream for mercy on the cross, seeing that he could even raise up the dead? Oh, it was a discouraging moment.
Zinateka bwanji munthu uja yemwe amatha kuona masomphenya pambuyo pa masomphenya. Angamulole bwanji msilikali wa Chiroma kuika chiguduli pa nkhope yake ndi kumumenya iye pamutu ndikuti ngati iwe uli mneneri tiuze ife yemwe wakumenya iwe. Zinateka bwanji kuti iye anafulira chifundo pa mtanda poona kuti iye amathanga khale kuukitsa akufa. Oh, inali nthawi yokhumudwitsa.
And those discouraging times comes to every believer to test you and to try you.
Amen.
And to see if you really do believe. Every son that cometh to God must first be tested, child trained.
Ndipo nthawi zokhumudwitsa zimenezo zimabwera kwa okhulupirira aliyense. Kuti akuyese iwe, ndikudzakuyesa iwe, ndikudzaona ngati iwe ukukhulupirira zenizeni. Mwana wa mwamuna aliyense amene amabwera kwa Mulungu amayenera ayesedwe kaye poyamba, mwana wophunzitsidwa.
There will be some of you here tonight, no doubt. We'll go through that same testing. If we should call a prayer line, I have no idea who's got prayer cards. No one else knows. They were just all shuffled up together and handed to you. I'll call from somewhere, wherever's on my mind at the time.
Padzakhala ena inu pano usiku uno sindikukaikira adutsa mukuyesedwa komweko. Ngati ife tingaitane mzere wa pemphero, ine sindikudziwa ndani ali ndi makadi a pemphero. Palibe mmodzi aliyense akudziwa. Iwo anangosakanizidwa onse pamodzi ndipo anaperekedwa kwa inu. Ine nditana kuyambira pena pake paliponse pamene panga khale pa mtima panga pa nthawiyo.
We can't stand but a few at a time. Couple dozen, maybe a pass over the prayer line. All will want to come. You may think that he's passed you by, but he hasn't. He's just testing you.
Amen.
Just seeing if you really will believe him. The vision doesn't heal. The vision only vindicates his presence.
Amen.
Ife sitingakhoze kukwanitsa koma apang'ono pa nthawi. Madazeni angapo mwina mwake adutse pa mzere wa pemphero. Onse akufuna kuti abwere. Inu mukhoza kuganiza kuti iye wakudutsani inu koma iye sanatero. Iye akungokuyesani inu, akungofuna kuona ngati inu mukumukhulupirira iye kwenikweni. Masomphenya samachiritsa. Masomphenya amangotsimikizira kukhalapo kwake.
I was just sitting here looking just now across the audience. Now I see a friend of mine, a Mrs. Cox from down in Kentucky. Had a big cancer on her face a few weeks ago, done eat plum out around her eye. She was dying.
Ine ndinangokhala apa ndimayang'ana pompano mwaomvetsera. Ndipo ine ndikuona mzanga wa ine akazi a Cox. Ochokera kumusi mu Kentucky anali ndi kansa yayikulu pa nkhope yawo masabata angapo apitawo inali itawadya kwambiri kuzungulira diso lawo. Iwo amafa.
Mrs. Woods, my good friend, called me on the phone and was crying, said, "I believe it's going to eat mother's eye out in a few days. The doctor got the tampering with it with some kind of stuff and scattered it. It was in a terrible fix."
Akazi a Wudu mzanga wabwino anandiimbira ine foni ndipo amalira anati ine ndikukhulupirira iyo idya diso la amayi kulichotsapo mu masiku pang'ono. Adokotala anayamba kuligwiragwira ilo ndi zinthu za mtundu wina wake ndipo analibalalitsa ilo. Ilo linali movuta kukonzeka.
Went in and offered a simple little prayer with an anchored faith that it would happen. And here she sits here tonight. Perfectly normal and well. Not even a spot of it left. It's all healed up on her face, sitting right here in front of us.
Ndinalowa mkati ndipo ndinakapereka pemphero lophweka laling'ono ndi chikhulupiriro chozikika kuti izo zichitika. Ndipo ndi uyu wakhala apa usiku uno wabwino mwangwiro ndipo wachira wopanda ngakhale kadontho ka iyo katatsala iyo yonse achiritsidwa pa nkhope yake wakhala pomwe pano kutsogolo kwathu.
others around with the same thing. Why? It's because Jesus Christ raised from the dead and He lives.
Amen.
Ena azungulira ali ndi chinthu chomwecho bwanji ndicho chifukwa chakuti Yesu Kristu anauka kwa kufa ndipo iye ali moyo.
The same one that could touch a leper and said, I will be thou clean, can touch a cancer and say, I will be thy clean, if he is the same yesterday, today, and forever.
Mmodzi yemwe uja amene amakhoza kukhudza wakhate ndipo amati ine nditero iwe yeletsedwa akhoza kukhudza khansa ndikuti ine nditha khalani inu oyera ngati iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse.
As Cleophas and them walked along discouraged, they were kind of one of those sad mornings, seeming like everything going wrong.
Ndipo pamene Kleopa ndi iwo amayenda limodzi okhumudwa iwo anali ngati mu umodzi wa mmawa wachisoni uja akuoneka ngati chilichonse chilakwa.
And all of a sudden someone stepped out or become behind him, walked up and caught up with him, and little did they know that that was the Lord Jesus. He was alive and many people that loved him didn't know it.
Ndipo mwadzidzidzi wina wake anatulukira pamene iye amabwera kumbuyo kwao anaenda ndipo anadzapezana nawo iwo ndipo samadziwa kuti ameneyo anali Ambuye Yesu. Iye anali wa moyo ndipo anthu ambiri amene ankamukonda iye samadziwa zimenezo.
And that's the same as it is today. There's many people today that love the Lord and don't realize. You could tell them about it, and yet they can't recognize that He's alive forevermore tonight.
Ndipo ndicho chimodzi-modzi monga mmene izo zilili lero, pale anthu ambiri lero amene amawakonda Ambuye ndipo sakuzindikira. Inu mukhoza kuwauza iwo zokhudza izo ndipo komabe iwo sangathe kuzindikira kuti iye ali moyo kwa nthawi zonse usiku uno.
That He's sharing this church tonight. That He's in the midst of us and Amen. Will be till He comes in a visible
Amen.
Corporal body. I'll never leave thee nor forsake thee.
Kuti iye ali muno muchalichi muno usiku uno, kuti iye ali pakati pathu, ndipo izo zitero mpaka iye adzabwera muthupi, thupi logwirika, ine sindidzakuchokerani inu kapena kukusiyani inu.
And as they went along and began to talk along the road, Jesus, I want you to notice, the first thing Jesus did went right straight to the Scripture. He said, oh, foolish of heart, is it hard for you to believe what the prophet said? For he just asked them, why are you so sad?
Ndipo pamene iwo amapitirira, ndipo nayamba kuyankhula, akuyenda panjira. Yesu, ine ndikufuna kuti inu muzindikire chinthu choyambirira chimene Yesu anachita, anapita molunjika kulemba. Iye anati, oh, opusa mu mtima, kodi ndizovuta kwa inu kuti mukhulupirire chimene aneneri ananena? Pakuti iye anali atango afusa iwo, chifukwa chiyani inu muli achisoni kwambiri?
And they said, are you but a stranger? Don't you know that Jesus of Nazareth, who we thought to be the Messiah, the deliverer of Israel? Don't you know that this is even the third day since He was crucified and He was a mighty man in the Word?
Ndipo iwo anati, kodi iwe ndi mlendo? Kodi iwe sukudziwa kuti Yesu wa ku Nazareti, yemwe ife timamuganizira kuti iye ndi Mesiya, muomboli wa Israeli? Kodi iwe sukudziwa kuti lino ndi tsiku lachitatu kuyambira pamene iye anapachikidwa? Iye anali munthu wamphamvu mu mawu.
He was a mighty prophet because of many miracles and things God did by him.
Iye anali mneneri wamphamvu chifukwa ndi zozizwitsa zambiri ndi zinthu zimene Mulungu amachita kudzera mwa iye.
And this is the third day, and now they killed him and buried him, and he was in the grave, and some women come to us and told us that he had risen from the dead. And we know it was just a foolish tale. So we're on our road back.
Ndipo lero ndi tsiku lachitatu ndipo tsopano iwo amupha iye ndipo amuyika iye mmanda. Ndipo iye anali mmanda. Ndipo akazi ena anabwera kwa ife ndipo adzatiuza ife kuti iye anali atauka kwa akufa. Ndipo ife tadziwa kuti zinangokhala nthano zopusa kotero ife tili panjira yathu tikubwerera.
Then when he began to open up the word. Oh, I love God's eternal word. He began to go to the scriptures, beginning with Moses. He never left anything uncovered. He went straight to the word.
Ndiye apo ndi pamene iye anayamba kutsegula mawu. Oh, ine ndima wakonda mawu amuyaya amulungu. Iye anayamba kudutsa mumalemba kuyambira ndi Mose. Iye sana siye kali konse kosa kakhudza. Iye anapita molunjika kumawu.
And if God sent man, I don't care who he is, he'll stay with God's word. If he doesn't, he's not a true servant of God.
Munthu aliyense wotumidwa ndi Mulungu, ine sindi kusamala kaya iye ndi ndani, iye adzakhala ndi mawu a Mulungu. Ngati iye satero, iye si wantchito woona wa Mulungu.
He went right to the word, and he showed by the word that Christ was to die, raise again and enter into his glory. Now, oh how they must have talked. I'd like to have that little few hours talk with him, wouldn't you? Along the road.
Iye anapita molunjika kumawu, ndipo iye anaonetsera mwamawu kuti Kristu ankayenera kufa kuukanso ndi kulowa mu ulemerero wake. Tsopano momwe iwo ayenera kuti anayankhula. Ine ndikanakonda ndikanakhala ndi maola pang'ono awo oyankhula ndi iye, si choncho inu pa njira.
You say, well, Brother Branham, I sure would. Wish I could. Well, we can have it right now. That's him talking to you in your heart.
Amen.
You just don't recognize it.
Inu mukuti chabu inombale Branhamu, ine nditudi ndikanatero. Ndikukumba ine ndikanatero. Chabu ino ife tikhoza kukhala nazo izo pakali pano. Ndi yeyo akuyankhula ndi inu mu mtima wanu. Zangokhala kuti inu simukuzindikira izo.
Now notice, as he drew near the city, evening was coming, he made out like he was going to go on by. He might do that to you too. He might make you think that he's going to go on by, but he won't. He won't go by, he just wants you to invite him.
Tsopano zindikirani pamene iye amayandikira mu mzinda, madzulo anali akubwera. Iye anatsogola ngati kuti iye akufuna kuwadutsa iwo. Iye akhoza kuchita zimenezo kwa inu aponso. Iye akhoza kukupangani inu kuganiza kuti iye akudutsa kuti akupitirireni. Koma iye sakutero. Iye sakudutsani. Iye akungofuna kuti inu mumuitane iye.
And they said to him, oh, the day is far spent. Now don't go on, but please come in and abide with us. You just get in that kind of an invitation.
Amen.
Find out what will take place.
Ndipo iwo ananena kwa iye, oh, tsiku lilathakale, tsopano musapitirire koma chonde lowani ndipo mukhale ndi ife. Inu mungomupatsa iye kuitana kwa mtundu umenewo, mudzapeze chimene chiti chidzachitike.
Said the day is far spent now. You come and abide with us. It's towards the evening. Then he turned and went in at the little restaurant, the little inn.
Anati tsiku lilathakale tsopano, inu mubwere ndipo mudzakhale ndi ife. Kukuyandikira kuda, kenako iye anapotoloka ndipo anakalowa mkati pakamalo kodyera mogona alendo mwamung'ono.
And Europe, they still have it. You eat and sleep and everything's all paid for in one bill, your hotel.
Kulaya iwa akadali naobe iwo. Iwe umaja nkugona ndipo zonse zimakhala kuti zalipiridwa mu bilu imodzi hotelo yako.
And when he got inside with them, here's the beautiful part. All that day while they talked with him, he never said one thing, yet they had walked with him and talked with him before, but they did not recognize it.
Ndipo pamene iye analowa mkati ndi iwo, apa pali gawo lokongola. tsiku lonselo pamene iwo anali kuyankhula ndiye, iye sananene konse chinthu chimodzi. Komabe iwo anali atayendapo ndiye ndi kuyankhula naye iye nthawi ina, koma iwo sanazindikire izo.
Who kept you from having an accident the other day? Who let that baby get well? Who paid that grocery bill for you? It was him, but you just don't recognize it.
Ndani yemwe anakutetezani inu kuti musachite ngozi ija tsiku lina? Ndani yemwe anamuloleza mwana uja kuti akhale bwino? Ndani yemwe anakulipirirani bilu ya zogula za pa nyumba ija? Anali iyeyo, koma inu basi simunazindikire izo.
Who is it give you help to come out to the church tonight? It's him, but you don't recognize it. Oh, if we could only do as them, just bid him to come in.
Ndani yemwe anakupatsani inu thanzi kuti mubwere kutchalichi usiku uno? Ndi iyeyo, koma inu simunazindikire izo? Oh, ngati ife titangochita monga iwo, kungomwita na iye kuti alowe mkati.
And when he come in, got inside, shut the doors, then he done something. No other man could do it that way. He was the only one that could do it, for they had been with him before his crucifixion.
Ndipo pamene iye anadzalowa anafika mkati anatseka zitseko, ndiye iye anachita china chake chimene munthu aliyense sakanachita mwanjira imeneyo. Iye anali mmodzi yekhayo amene akanatha kuchita zimenezo, pakuti iwo anakhala ndiye kupachikidwa kwake kusanachitike.
And he took that bread, and just the way he did it, that was his own way of doing it. And their eyes come open, and they knew that could only be him.
Amen.
He didn't tarry with them very long. He vanished out of their sight, just in a moment.
Ndipo iye anatenga mkate umenewo, ndipo basi monga mmene iye ankachitira izo, iyo inali njira yake yokha yochitira izo, ndipo maso awo anatseguka, ndipo iwo anadziwa kuti ameneyo akhoza kukhala iye basi. Iye sanakhalitse ndiwo nthawi yayitali, iye anasowa pamaso pawo mumphindi chabe.
And on their road they went back just as hard as they could go, light-footed, just as shouting the victory to tell them that the Lord has raised indeed.
Amen.
Ndipo ali panjira yao, iwa anabwelera molimba momwe iwa kanatera opepukidwa poyenda, akungofula chigonjetso kukawauza iwo kuti Ambuye ndithudi auka.
They didn't go back to argue their religion. They didn't go back to fuss about it, but they just knew he had raised from the dead.
Iwo sana bwerere kukakangana za chipembezo chawo, iwo sana bwerere kukalimbana zokhudza izo, koma iwo anangodziwa kuti iye anali atauka kwa akufa.
Now friends, if Jesus Christ, the living Son of God, after 1900 years ago, if the Bible is true, he said, I am alive forevermore. He's just as alive here in this building tonight as he was the day of his resurrection. He's just in a body.
Tsopano mzanga, ngati Yesu Kristu, mwana wa moyo wa Mulungu, zitatha zaka 1900 zapitazo, ngati Bible lililoona, iye anati, ine ndili wa moyo kwa nthawi zonse, iye ali basi wa moyo muno mchipinda chino usiku uno, monga iye analili tsiku la chiukitsiro chake. Iye ali chomwecho muthupi.
Some of them are gathered together and he come right through the walls, appeared right into the midst of them and said, here, feel me. Look at my scars in my hands. Does a spirit have flesh and bones like I got?
Ena iwo anasonkhana pamodzi. Ndipo iye anabwera kudzera mmakoma, anadzaonekera mkati momwe kudzera pakati pawo, anati, apa ndikhudze nine. Taonani zipyera zanga mmanja mwanga. Kodi mzimu makhala ndi mnofu ndi mafupa ngati zimene ine ndili nazo?
He said, give me something to eat. And they give him fish and bread and he stood there and eat it before him. Says, the spirit doesn't eat like you see me eating.
Iye anati, ndipatse nine china chake kuti ndidye. Ndipo iwo anamupatsa iye nsomba ndi mkate. Ndipo iye anayima pamenepo ndipo anadya izo pamaso pawo. Anati, mzimu sumadya monga mukundionera ine ndikudya.
What is he? He's that great living Jehovah God.
Amen.
That's in our midst tonight. He's in the midst of wherever two or three are gathered. I'll be in their midst.
Kodi iye ndi chiani? Iye ndi wankulu uja Yehova Mulungu wa moyo amene ali pakati pathu siku uno. Iye ali pakati papali ponse pamene awiri kapena atatu asonkhana. Ine ndi dzakhala pakati pawo.
And now here's what I think. If Christ will come to this audience of people while you're sweating, waiting, and will prove on this Easter that He is alive and standing in this building tonight.
Ndipo tsopano apa pali chimene ine ndikuganiza. Ngati Kristo angabwere kwa omvetsera a anthu awa, pamene inu mukuchita thukuta, mukudikirira, ndipo atsimikizira pa Easter iyi kuti iye ali moyo, ndipo akuima mchipinda chino usiku uno.
Then you've got a right to ask Him for anything that He died for and believe that you will receive it.
Amen.
Do you believe that to be the truth?
Amen.
Certainly it is.
Ndiye inu muli ndi ufulu womupempha iye chilichonse chimene iye anachifera ndipo mukhulupirire kuti inu mulandira icho. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo kukhala choonadi? Ndithudi izo zili.
I could speak to you long, but one word from Christ will mean more than all the words I could speak. Tired and straining voice and weary as it is in voice.
Tsopano ine ndikhoza kuyankhula ndi inu motalika, koma mawu amodzi ochokera kwa Kristu atanthauza mochuluka kuposa mawu onse amene ine ndingathe kuwayankhula. Ndatopa ndipo mawu asasa, ndipo ndafowoka monga momwe alili mawu.
And then another thing in speaking, it's hard for this at my home to have a successful meeting with the anointing of the Spirit like that. Why? Because this is my home. Jesus said that a prophet in his own home, his own country, even in his own county. It's just something that happens that way.
Ndiyeno chinthu china mukuyankhula. Ndizovuta pakuti kuno ndi kwathu. Kuti ndikhale ndi msonkhano wopambana ndi kudzoza kwa mzimu monga choncho. Bwanji, chifukwa kuno ndi kwathu. Yesu ananena kuti mneneri kwao, dziko la kwao, ngakhale mu dziko la kwao lomwe. Izo ndi china chake basi chimene chimachitika mwanjira imeneyo.
They said that when he went to his own home, they said, isn't this the carpenter's son? Isn't his mother Mary here with us? Isn't all of his brothers here and his sisters? Don't we know them?
Iwa ananena kuti pamene iye anapita kwao komwe, iwa anati, kodi uyu si mwana wa mpalamatabwa? Kodi amayi ake si Maria yemwe amakhala ndi ife? Kodi abale ake onse samakhala kuno ndi azilongo ake? Kodi ife sitikuwadziwa iwo?
What school did he come up out of? What seminary was he graduate of? What credentials does he carry? And he didn't come through any school or any seminary or any credentials, but he come from God. But they couldn't see it.
Kodi iye anachokera ku sukulu iti? Kodi iye anaphunzira ku seminary yake iti? Kodi iye ali ndi zipepala zotani? Ndipo iye sanadutse mu sukulu iliyonse, kapena seminary iliyonse, kapena zikalata zilizonse, koma iye anachokera kwa Mulungu. Koma iwo samatha kuziona izo.
They said, where does he get this wisdom? And when they seen him discern those thoughts of the people, when Peter come up to him, he said, your name's Simon. Your daddy's name is Jonas. It floored him.
Iwa anati, kodi iye nzeru zimenezi akuzitenga kuti. Ndipo pamene iwa anamuona iye akuzindikira malingaliro amene wa anthu, pamene Petro anabwera kwa iye, iye anati, dzina lako ndiwe Simoni, dzina la abambo ako ndi Yonasi. Izo zinawagwetsera iwo pansi.
How did he know him? The Pharisees stood by and said, he's a Beelzebub. He's a chief of the fortune tellers. He's a devil.
Iye anawadziwa bwanji iwo. Afarisi anayima pambali ndipo anati, iye ndi Belezebule. Iye ndi mfumu ya ambwebwe. Iye ndi mjerekezi.
And Jesus said, you say that against me, the Son of Man, it'll be forgiven you. But when the Holy Ghost has come and does the same thing, and you speak one word against it, it'll never be forgiven you in this world or the world to come.
Ndipo Yesu anati, inu mukunena zimenezo motsutsa ine, mwana wa munthu, izo zikhululukidwa kwa inu. Koma pamene mzimu woyera udzabwera, ndipo mkudzachita chinthu chomwecho, ndipo inu mkudzayankhula mawu amodzi motsutsana ndi iwo, izo sizidzakhululukidwa kwa inu mu dziko lino kapena dziko limene lili mkudza.
Amen. So it's a dangerous thing. So how did he know, why did he say that? He knew that them signs would cease until this last days. And this last days, he wouldn't be just to pour out his wrath upon a just people.
Chotero icho ndi chinthu choopsa. Chotero iye anadziwa bwanji, nchifukwa chiyani iye ananena zimenezo, iye ankadziwa kuti zizindikiro zimenezo zikanadzasiya kufikira tsiku lotsiriza lino. Ndipo masiku otsiriza ano, iye sakanadzakhala wolungama kuti atsanulire mkwiyo wake pa anthu olungama.
We have weighed in the balance and found one. All we think about is big times, radio programs, uncensored, Elvis Presley, Arthur Godfrey, old dirty jokes, the radio and television motorway.
Iwo ali, ife tayesedwa pa muyezo, ndipo tapezeka operewera. Zonse zimene ife timaziganizira ndi nthawi za zikulu, maprogramu apa wairesi, osasefedwa, Elvis Presley, Arthur Godfrey, nthabwala zoipa zakale, odziwika apa wairesi ndi pa televisioni.
We stay home on Wednesday night for the prayer meeting to see such Tommy Rod as that, and calling ourselves Christians.
Ife timakhala ku nyumba lachitatu usiku kujomba msonkhano wa pemphero kuti tizionera zovunda ngati zimenezo ndi kumadzitchula tokha Khristu.
Then when God pours down His Spirit and shows signs of His resurrection, we condemn it and turn away, and there's unforgivable sin to do that.
Ndiye pamene Mulungu atsanulira pansi mzimu wake ndi kuonetsera zizindikiro za chiukitsiro chake, ife timazitsutsa izo ndipo timatembenukira kutali, ndipo limenelo ndi tchimo losakhululukidwa kuchita zimenezo.
Jesus said, speak one word against it, it'll never be forgiven in this world or the world to come.
Amen.
So that spirit has to come in this last days to prove that word of God to be true.
Yesu anati, kuyankhula mawu amodzi motsutsa izo, izo sizidzakhululukidwa konse mu dziko lino kapena dziko limene lili mkudza. Chotero mzimu umenewo ukuyenera kubwera mmasiku otsiriza ano, kudzatsimikizira kuti mawu a Mulungu amenewo ndiwo ona.
I say under the authority of God's word and the feeling of my own soul, that same Holy Ghost Spirit right here now.
Amen.
In the midst of this people.
Ndipo ine ndikuti pansi pa ulamuliro wa mawu a Mulungu ndi kumvelera kwa moyo wanga womwe, mzimu woyera, mzimu womwewo uli pomwe pano tsopano pakati pa anthu awa.
Now, I claim that He's raised from the dead. I claim He's alive forevermore. I claim He's the same yesterday, today, and forever. The same in principle, the same in power, the same in everything. All but His corporal body, which sits at the right hand of God in the majesty of glory.
Tsopano, ine ndinanena kuti iye wauka kwa akufa. Ine ndinanena kuti iye ali moyo, wa moyo kwa nthawi zonse. Ine ndinadzinenera kuti iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Yemweyo mumfundo, yemweyo mumphamvu, yemweyo muchili chonse. Zonse kupatula thupi lake logwirika limene likukhala kudzanja la manja la Mulungu ndi ulamuliro mu ulemerero.
But the Holy Spirit is here, working, moving, performing, doing just exactly like Jesus Christ did. For it's a proof of His resurrection. What a beautiful hour. Now I guess you see where I stand.
Koma mzimu woyera uli pano, ukugwira ntchito, ukuyendayenda, ukuchitachita, ukuchita ndendende basi monga Yesu Kristu ankachitira. Pakuti ndicho chitsimikiziro cha chiukitsiro chake, ndi ola lokongola bwanji. Tsopano ine ndikuganiza inu mwaona pamene ine ndikuima.
Now not only with this little about 100 people or 200 people here in this little building jammed in here tonight, but I made that statement before thousands times thousands and hundreds of thousands.
Tsopano osati kokha ndi apang'ono awa, apafupifupi anthu 100 kapena anthu 200 munomu mchipinda cha ching'ono chino, tadzadzana muno usiku uno, koma ine ndapangapo neno limenelo pamaso pa masauzande kuchulukitsa masauzande ndi ma 100 a masauzande.
Help the Bible in one hand and the Koran in the other. Say one's right and the other's wrong.
Ndinagwira Bible dzanja limodzi ndiko lani linali ndikuti limodzi ndilolondola ndipo linali ndilabodza.
And challenge every Mohammedan priest to come and prove or any other Buddha or whatever he might be against the Koran and against their religion. But everybody keeps quiet.
Ndikumubechera wansembe aliyense wachi Muhammadi kuti abwere ndikudzatsimikizira kapena wina aliyense Buddha kapena chilichonse chimene yanga kale ndinatsutsa Korani ndikutsutsa chipembedzo chawo koma aliyense anangokhala chete.
But brother, the reason I do that because I know my Redeemer liveth. It is the truth. Jesus Christ is alive. He's here.
Koma abale chifukwa chimene ine ndimachitira zimenezo chifukwa ine ndikudziwa momboli wanga ali moyo ndipo iye ali chonadi Yesu Kristu ali moyo iye ali muno.
Now it's nothing within myself that I could do. It is a gift of God. How do you do it? It's just yielding yourself.
Tsopano mulibe kanthu mwa ine mwini kamene ine ndingathe kuchita. Iyo ndi mphatso ya Mulungu. Inu mumachita motani izo ndikungodzipereka iwe mwini.
Right in this building now is many, many angels. You say, is that the scripture? That is the Bible. Let me show you. How many Christians are here? Raise your hand.
Mchipinda momwe muno tsopano muli ambiri, angelo ambiri. Inu mukuti kodi limenelo ndilemba, limenelo ndi Baibulo. Ndilole nine ndikuonetseni inu nda Kristu angati ali muno kwezani dzanja lanu.
All right, you may put them down. The Bible said that the angels of God are encamped about those who fear him. Then there's angels here.
Chabwino, inu mukhoza kuwatsitsa iwo pansi. Bible linanena kuti angelo a Mulungu amazinga iwo amene amamuopa iye. Ndiye pale angelo pano.
Then Christ said, wherever two or three are gathered in my name, I'll be in their midst. Then he's here. The only thing it is, you can't see him. But by faith we believe it.
Amen.
Ndiye Kristo anati, paliponse pamene awiri kapena atatu asonkhana mu dzina langa, ine ndidzakhala pakati pawo. Ndiye iye ali pano. Chinthu chokhacho chimene chili, inu simungathe kumuona iye. Koma mwachikhulupiriro ife tikukhulupirira izo.
I can prove to you that radio is coming through here too, voices.
Amen.
I can prove to you that pictures are coming through here.
Ine ndikhoza kutsimikizira kwa inu kuti wireless kudutsa muno aponso. Maliwu. Ine ndikhoza kutsimikizira kwa inu kuti zithunzi zikubwera kudzadutsa muno.
It won't hit on this tube here. It won't hit on this crystal, on this mic. Neither will it come onto this piece of material. Because it wasn't made that way. But there is a piece of material who will reproduce that picture.
Izo sizingadutse pa chubu ichi apa. Izo sizingadutse pa ichi. Galasi ili. Kapena choya nkulirapo ichi. Komanso izo sizingabwele pa chidutswa ichi chansaru. Chifukwa ijo sijina pangidwe manjira imeneyo. Koma pali chidutswa jaji ntuchimene chinga onete chitunzi chimenecho.
And God set some in the church. First apostles, then prophets, teachers, evangelists, and pastors, all for the perfecting of the church.
Ndipo Mulungu anawaika ena mumpingo poyamba atumwi, kenako aneneri, aphunzitsi, avangeli, ndi azibusa, onseo kwa ungwiro wa mpingo.
How can we turn one down and say the other isn't so? God does it himself.
Ife tingamuka nebwanji wina ndikuti wina ayosali choncho. Mulungu amachita izo iye mwini.
Amen.
There's nothing in the world but just yielding yourself to the Holy Spirit and the Holy Spirit takes over from there and you don't know what you're doing. It's the Holy Spirit's sovereign work.
Sikali konse mudziko koma kungodzipereka wekha kwa mzimu woyera. Ndipo mzimu woyera umapitiliza kuyambira pamenepo. Ndipo iwe sumadziwa chimene iwe ukuchita. Ndi ntchito ya payekha ya mzimu woyera.
Now friend, my hometown. I want to say this now before closing. This revival.
Tsopano abwenzi, mzinda wakwathu. Ndipo ine ndikufuna ndinene ichi tsopano ndisanatseke chitsitsimutso ichi.
One of these days there won't be even an ash left in Jeffersonville. There won't be one left in Charleston, won't be one left in Louisville. This world's ripe for judgment.
Limodzi la masiku awa sipadzakhala ngakhale phulusa lidzatsale mu Jeffersonville. Sipadzakhala mmodzi mu Charlestown. Sipadzatsala mmodzi mu Louisville. Dziko ili lakhwima kuti liweruzidwe.
They've got a hydrogen bomb now that Russia can shoot from Moscow, land it on 4th Street and take every one of these powder plants around here and sink it 75 feet under the ground at one bomb.
Iwo ali ndi bomba la hydrogen tsopano limene Russia akhoza kuombera kuchokera ku Moscow kudzaliteletsa ilo pa 4th Street ndi kuzula makina aliwonse opangira mkaka wa ufa awa kuno ndi kuamiza iwo mapazi 75 pasi padoti ndi bomba limodzi.
One bomb, 15 miles square, over 150 feet in the ground. The hands on the trigger, the clock's ticking away, it's later than you think. I'll wait till that time.
Bomba limodzi kuzungulira ma miles 15. Izo nkupita mapazi 150 pansi panthaka. Dzanja lili pachokhethe mulira. Koloko ikuyenda mopita. Ndimochedwa kuposa momwe inu mukuganizira. Chifukwa chiyani mukudikirira kufikira nthawi imeneyo.
Remember, if this earthly tabernacle be dissolved, we have one already waiting.
Amen.
Don't be scared of hydrogen bombs or no other thing, as long as you got Christ in your heart. That's the best bomb shelter I know of.
Kumbukirani, msasa wapasi pano ukapasuka, ife tili nao wina ukudikirira. Musachite manta ndi mabomba hydrogeni kapena chinthu china, bola ngati inu muli ndi Kristu mu mtima mwanu, ndipo usilapo bomba papa mwamba pamene ine ndikupadziwa.
It's made out of feathers. Under his wings will abide. So don't worry about those things if you're a Christian.
Ipo ndipo pangidwa ndi nthenga pansi pamapiko ake. Inu mwakhalapo. Chotero musadandaule zokhudza zinthu zimenezo ngati ndinu mkhrisitu.
But if you're not a Christian, you're certainly standing in an awful place. You don't know what minute your heart's going to stop beating. The Bible said man would die in the last days with heart trouble. Man's heart failing, fear, perplexed of time, distress between the nations.
Koma ngati sindinu mkhrisitu, inu ndithudi mwayima pa malo opsa. Inu simukudziwa ndi miniti iti imene mtima wanu utasiye kugunda. Baibulo linati amuna adzafa masiku otsiriza ndi vuto la mtima. Mitima ya amuna ikulephera ndi mantha nthawi zowawitsa mavuto pakati pa mafuko.
Look what? More, 10 times as many men die as women. The Bible never said women's heart would be failing, said man's heart would be failing. It's absolutely perfectly.
Taonani kuchuluka kwake, kuchulukitsa kateni amuna ambira kufa kuyerekeza ndi akazi. Bible sili nanene konse kuti mitima ya akazi idzakhala ikulephera, ilo linati mitima ya amuna idzakhala ikulephera. Ndizo mwamteradi mwangwiro.
The other day in Oakland, wife and I was over there in San Francisco. That great earthquake shook and the earth began to belch and hiccup there until the buildings rocked and the chimneys fell off.
Tsiku lina mu Oakland, mkazanga ndine tinali kumeneko mu San Francisco. Chivomerezi cha mphamvu chija chinagwedeza. Ndipo dziko linayamba kusanza ndi chidikodiko pamenepo kufikira zinyumba zinagwedera ndipo zimuni zinagwa.
Great piles of air went up like that with smoke in it, or soot or whatever it was out of those places. And the people running through the streets screaming, I thought, what will it be when the Lord really appears?
Mipira ya ikulu ya mpweya inapita mwamba monga choncho ndi utsi mwa iyo kapena mwaye chili chonse chimene icho chinali kuchoka mmalo amenewo ndipo anthu anathamangira mmisewu akufuula. Ine ndinaganiza chidzakhala chiyani pamene ambuye ati adzaonekere kwenikweni.
The liquor joints went on putting up their liquor back on the shelves and selling it. The people come in to buy it. The man couldn't sell it and nobody bought it. That's right.
Momwe la mowa kumapitilira kumaika mowa wawo, kubwezeletsa pa masherofu, ndi kumagulitsa iwo, anthu kumabwera kudzagula iwo, munthuyo sibweza kugulitsa ngati pakana tipasakhale amene akudzagula iwo, zoona zimenezo.
It's we are the guilty ones. Let me tell you, brother, I'm an American and I love my country, but this old nation is weighed in the balance and found wanting. She's sinking as certain as I'm a minister behind this platform tonight.
Ndi ife ndamene tili olakwa. Ndilole nine ndikuze ninu mbale, ine ndi wachimelika. Ndipo ine ndi malikonda dziko langa. Koma fuko lakale ili layesedwa pasikelo, ndipo lapezedwa lopelewera, ilo likumira motsimikiza basi, monga ine ndili mtumiki kuseli kwa sanja iyi usiku uno.
Amen.
Now I'm saying that to find favor with God. I'm saying it because God puts it on my heart to say it. And the best thing for you to do is make ready for the coming of the Lord.
Tsopano ine ndikunena zimenezo kuti ndipeze kukondeledwa ndi Mulungu. Ine ndikunena zimenezo chifukwa Mulungu wazika izo pa mtima wanga kuti ndinene izo. Ndipo chinthu chopambana kuti inu muchite ndikukonzekera kubwera kwa Ambuye.
Now believe in, have faith in Him. Now all the words I could say, I say again, wouldn't mean one thing to what Jesus is saying. But do you realize where I'm standing? With this group of people tonight, I've either misinterpreted something or told the truth.
Tsopano mukhulupirire niye. Mukhale ndi chikhulupiriro mwa iye. Tsopano mawu onse amene ine ndinganene, ine ndikunenanso, sakanatanthauza kanthu kamodzi kwa chimene Yesu akanayankhula. Koma kodi inu mukuzindikira pamene ine ndayima ndi gulu ili la anthu awa usiku uno, ine mwina ndasokoneza, ndatanthauzira molakwika china chake, kapena ndanena choonadi.
Now if Jesus Christ is arisen from the dead and promised the same things He did, we do also. And I came from a little baby boy. I wasn't 18 months old, I guess. But not over 2 years anyhow, when I saw my first vision. It's been all my life.
Tsopano ngati Yesu Kristo anauka kwa kufa, ndipo analonjeza zinthu zomwezo iye anazichita ife tidzazichitanso. Ndipo ine ndadzinenera kuyambira ndili khanda laling'ono mnyamata. Ine sindinali usinkhu wa miyezi 18, ine ndikuganiza koma osapitilira zaka ziwiri muli monse, pamene ine ndinaona masomphenya anga oyambirira. Izo zakhala moyo wanga onse.
The people here in the tabernacle know that. As long as I've been here, not one time has it ever failed, and it never will fail, because it's God.
Anthu muno mukachisi akudziwa zimenezo. Nthawi zonse zimene ine ndakhala ndili pano, palibe nthawi imodzi imene izo zinayamba zaleperapo. Ndipo izo sizidzalephera konse chifukwa izo ndi Mulungu.
Around the world it's went. A great revival has lit. And now by the grace of God, I'm in my second million souls right in my home meeting, winning to the Lord Jesus. Second million. That's right.
Kuzungulira dziko izo zapita. Chitsitsimutso chachikulu chayaka. Ndipo tsopano mwachisomo cha Mulungu, ine ndili mu miyoyo mamiliyoni awiri anga chiwiri mu msonkhano wanga kumene kupindulira kwa Ambuye Yesu. Miliyoni yachiwiri uko mkulondola.
And just think of the other millions that went out. Four robbers. All of them sparks just lit off from the thing and went on. Thousands times thousands till around the world there's one great big revival of God's power moving.
Ndipo tango ganizani za mamilioni ena amene atuluka oro robots. Moto onse uja umene wayatsidwa kuchokera kwa chinthucho. Ndipo umapitirirabe masauzande kuchulukitsa masauzande kufikira kuti kuzungulira dziko pakhala chitsitsimutso chimodzi chachikulu chopambana cha mphamvu ya Mulungu chikuyenda.
And the devil's turning loose all kinds of false things to counteract it. But the real true word of God will go straight to the end. It'll never fail. I, the Lord, have planted it. I'll water it day and night, lest some should pluck it from my hand.
Ndipo mbyerekezi akumasula mitundu yonse ya zinthu zabodza kuti atsutse iyo. Koma eni mawo na Mulungu apita molunjika mpaka kumapeto. Iwo sadzalephera konse. Ine Ambuye ndawabzala iwo, ine ndiziwathirira iwo usana ndi usiku, kuopa kuti wina angawakhwature iwo kuchoka mdzanja langa.
Now, tonight I claim that Christ raised from the dead. He's the same yesterday, today, and forever. Now, the Lord bless you. If He'll do that, then you're, if you believe it, God bless you. asked him then when he comes on the scene.
Tsopano usiku uno ine ndinanena kuti Kristu anauka kwa akufa. Iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Tsopano ambuya akudalitseni inu. Ngati iye ati achite zimenezo ndiye ndinu, ngati inu mukukhulupirira zimenezo Mulungu akudalitseni inu. Mpempheni iye ndiye pamene iye ati abwere poonekera.
If Christ will appear here at this platform, here's the challenge. If Jesus Christ, God's Son, will appear right here at the platform and do the same things that He did when He was here on earth, will you believe Him?
Ngati Kristu ataonekere pano pansanja ino, pano palichovuta. Ngati Yesu Kristu, mwana wa Mulungu, ataonekere pomwe pano pansanja, ndi kudzachita zinthu zomwezo zimene iye anachita pamene iye anali kuno pa dziko lapansi, kodi inu mumukhulupirira iye?
Look at him on the road to Emmaus, how them boys broke, when he broke that bread, he did something there that no other man could do. It was something that Christ alone could do, and they recognized it.
Yang'anani pa iye, ali pa njira yopita ku Emau, mmene anyamata ameneo ananyemera, pamene iye ankanyema mkate umeneo, iye anachita china chake pamenepo, chimene munthu wina aliyense saka anachita. Icho chinali china chake chimene Kristu yekha akanachichita. Ndipo iwo anachizindikira icho.
Now if he'll do the same thing here that only Christ alone can do, not some false thing, but the very same thing that he did, then you believe him, receive him, have faith in him, love him, serve him.
Tsopano ngati iye angadzachite chinthu chomwecho pano, chimene Kristu yekha angathe kuchichita, osati chinthu china chabodza, koma chinthu chomwecho chimene iye anachichita, ndiye inu mumukhulupirire iye, mumulandire iye, mukhale ndi chikhulupiriro mwa iye, mumukonde iye, mumutumikire iye.
Let me tell you, just don't join church now. That won't work. You've got to be born again. Not an emotional workup. Not some little something you said, but I shouted, I spoke with tongues, I've done this, that, and it.
Mundilole ine ndikuze ninu, musati mungo joina mpingo tsopano, zimenezo sizigwira nchito. Inu mukuyenera kubadwa nsomwa tsopano, osati nchito ina yongo tengeka, osati chachingono china chake, chimene iwe unanena, chabu ino ine ndinafula, ine ndinayankula ndimalilime, ine ndinachita ichi icho kapena chinacho.
When really down in your heart something comes that's changed you, and you become a new creature in Christ Jesus, you receive the person Christ Jesus.
Pamene kweni kweni pansi mumtima mwanu, china chake chimabwera kudzakusinthani inu, ndipo inu mumadzakhala cholengedwa chatsopano mwa Kristu Yesu, inu munamulandira munthuyo Kristu Yesu.
When old things die out and new things are born again, you make things right that you did wrong. You love your enemies. You pray for those who despitefully use you. That's when you're a Christian. The tree's known by fruit it bears.
Pamene zinthu zakale zifa, ndipo zinthu zatsopano zibadwa kenanso. Inu mumakonza zinthu, zimene inu munachita molakwitsa. Inu mumawakonda adani anu, inu mumawapempherera iwo amene amango kugwirisani inu ntchito mwa mnyozo. Pamene po ndi pamene inu mumakhala mkhrisitu. Mtengo umadziwika ndi zipatso zimene iwo ukubala.
May the Lord bless you now as we bow our head. I'm going to ask your sister to go to the piano. Slowly play the great physician. Now is near the sympathizing Jesus. And you on the outside now, it's got prayer cards. Move up close to the door. We'll start just in a moment. Let us pray.
Ambuya akudalitseni inu tsopano, pamene ife tikwera mitsamitu yathu. Ine ndimufusa mulongo kuti apite palimba mwapang'ono pang'ono aziimba singanga wankulu tsopano wayandikira Yesu wachisoni. Ndipo inu amene muli panja tsopano, amene muli ndi makadi apemphero, musunthire pafupi ndi chitseko, ife tiyamba mumphindi chabe. Tiyeni tipemphere.
Our blessed Heavenly Father, oh, my poor voice, 4 months of speaking. I'm just so tired in my voice. But I pray that you'll help me just now.
Atate atu akumwamba odala, mau anga osauka miezi nayo yankhula ine ndangokhala wotopa kwambiri mu mau anga koma ine ndikupemphera kuti inu mundithandize ine basi tsopano.
Here will be another milestone at the Branham Tabernacle. Here will be another witness to rise in the last days at the day of the judgment. Many standing inside and out tonight. Many of them are wondering. Many are thinking, is it true or isn't it true?
Apa apa kalambondelo ina apa Branham Tabernacle. Apa apa dzakhala mboni ina iti dzauke masiku otsiriza pa tsiku la chiweruzo. Ambiri ayimirira mkati ndi panja usiku uno. Ambiri ayiwo akudabwa, ambiri akuganiza kodi izi ndi zoona kapena izo si zoona.
O eternal and blessed Father, we pray that you'll now manifest your love to us by appearing here and making your word true.
Atate amuyaya ndi odala, ife tikupemphera kuti inu tsopano muonetsere chikondi chanu kwa ife. Poonekera pano ndi kuwapangitsa mawu anu kukhala oona.
I have spoke of your word like you did yourself to Cleopas and his friend to Emmaus. And on our road, Lord, as we're journeying, you speak to us through your word.
Ine ndayankhula za mawu anu. Monga inu munachitira inu mwini kwa Kleopa ndi mzake wakwe mau, ndipo panjira yathu Ambuye pamene ife tikuyenda inu muyankhule nafe ife kudzera mu mau anu.
And now, come among us, O great Christ, come among us, prove your words to be true, and make manifest your being here tonight.
Ndipo tsopano mubwere pakati pathu. Oh, Kristu wankulu, mubwere pakati pathu, mudzatsimikizire mawu anu kukhala oona, ndipo muonetsere umunthu wanu pano usiku uno.
As we poor unworthy creatures confess that we are sinners and not worthy of these things, but we believe it, Lord, and by grace we accept it through faith that we are saved in your children.
Pamene ife zolengedwa zosauka zosayenera tikuvomereza kuti ife ndi ochimwa ndipo osayenera zinthu izi koma ife tikukhulupirira izo Ambuye ndipo mwachisomo ife tikulandira izo kupyolera chikhulupiriro kuti ife tinapulumutsidwa ndipo ana anu.
Bless us now, Lord, I know your word is true when he said about the prophet in his own city among his own people. But Lord, I pray just for this night that you'll just look down to the people and manifest yourself once more here in this city through the moving of the Holy Spirit.
Tidalitseni ife tsopano Ambuye, ine ndikuwadziwa mawu anu ndiwoona, pamene inu munanena zokhudza mneneri kwawo pakati pa anthu ake omwe. Koma Ambuye ine ndikupemphera basi kwa usiku uno. Kuti inu mudzango yangana pansi kwa anthu ndipo mudzadzionetsere nokha kamodzi kokha pano mu mzinda uno kupyolera mukusuntha kwa mzimu woyera.
O eternal God, bless us now as we wait on you and do the things that you did before your crucifixion, and Jeffersonville will be without a single thing to complain.
Mulungu wa muyaya, tidalitseni ife tsopano pamene ife tikudikirira pa inu. Ndipo muchite zinthu zimene inu munazichita kupachikidwa kwanu kusanachitike. Ndipo Jeffersonville akhala wopanda kanthu kamodzi kodandaula.
But we know that they'll be without an excuse on that day that you have manifested yourself. In Jesus' name I pray. Amen.
Koma ife tikudziwa kuti iwa adzakhala wopanda chowiringula pa tsiku limenelo kuti inu mwadzionetsera nokha mu dzina la Yesu ine ndikupemphera. Amen.
What she wants me to pray for? No, it is not the cancer, for she's healed of that. But she wants me to pray for a back trouble she's got. That's right. It's a trouble in her back. Is that right? Now do you believe he raised from the dead?
Sichimene iye akufuna kuti ine ndipempherere. Ayi, iyo si cancer. pakuti iye anachiritsidwa kwa iyo. Koma iye akufuna kuti ine ndipempherere vuto la msana limene iye ali nalo, uko mkulondola, ndi vuto mu msana wake. Mkulondola uko, tsopano kodi inu mukukhulupirira kuti iye anauka kwa akufa?
Now watch, if I talk to you just a little longer, maybe something else would be said I don't know. I had no idea what your trouble, I don't know now what it was. See, but the recorders has got it. You can find out what he said.
Tsopano penyani, ngati ine ndingayankhule ndi iye motalikirapo pang'ono, mwina mwake china chakenso chikhoza kuyankhulidwa. Ine sindikudziwa. Tsopano ine ndinalibe lingaliro kuti vuto lanu ndi chiyani. Ine sindikudziwa tsopano chimene ilo linali. Mukuona, koma zojambulira za jambula izo, inu mukhoza kukapeza chimene iye ananena.
Let's talk just a minute longer and see if you tell me something else. I see a woman that looks something on the altar. It's another woman, and she's praying for her.
Tieni tiyankhule miniti chabe motalikirapo ndipo tione ngati iye angandiuze ine china chakenso. Ine ndikuona mkazi amene akuoneka ngati china chake mwadongosolo ndi mkazi wina ndipo iye akumupempherera iye.
And she's in some kind of a institution or a hospital. It's kind of a, it's a mental place. It's Madison, Indiana.
Ndipo iye ali mu mtundu wina wa kwa amisala kapena chipatala kokhala ngati ndi malo amisala ndi Madison, Indiana.
It's a sister that you're wanting prayer for, that's in an institution. And if you will believe with all your heart and all that is within you, God will deliver and will heal your back and make you well. You believe it now? All right, come near.
Mlongo amene inu mukumufunira pemphero ndi kwa amisala. Ndipo ngati inu mungakhulupirire ndi mtima wanu wonse ndi zonse zimene zili mkati mwa inu, Mulungu akuombolani ndipo achiritsa msana wanu ndi kukupangani inu kukhala bwino. Inu mukukhulupirira zimenezo tsopano, chabwino bwerani apa.
Dear Heavenly Father, we pray that in Jesus Christ's name that you'll heal the woman and make her well, and grant this blessing unto her. And I pray that the mercies of God will rest upon her and will heal her and give glory unto thyself. I pray in Jesus Christ's name. Amen.
Wokondedwa Atate akumwamba, ife tikupemphera kuti mu dzina la Yesu Khristu kuti inu mumuchize mkazi uyu ndipo mumupange iye akhale bwino. Ndipo mupereke dalitso ili kwa iye, ndipo ine ndikupemphera kuti zifundo za Mulungu zikakhale pa iye. Ndipo mukamuchiritse iye, ndipo mukadzitengere ulemerero kwa inu mwini. Ine ndikupemphera mu dzina la Yesu Khristu. Amen.
I might say this, there's a vibration coming from there, from right back here. Just a moment, stand there just a minute. I noticed that light left you. There's too many, it's too crowded around me here. Everybody's pulling.
Ine ndikhoza kunena izi. Pali kunjenjemera kukuchokera kumeneko, kuchokera mbuyo kuno. Mphindi chabe mungoima pamenepo miniti chabe. Ine ndinazindikira kuwala kuja kwa kuchokerani inu. Pali ochuluka kwambiri, mwaunjikana kwambiri mondizungulira ine pano. Aliyense akukoka.
But I see it moving. Do you, if somebody, if you guys got a female operation coming up. That's right. I seen two or three people appear, and the light flew right back there and hit that person standing right back there. It's them praying for that. That's right.
Koma ine ndikukuona iko kukusunthira kwa inu. Ndi wina wake amene inu muli mukhala ndi operation ya chikazi imene ikubwera. Uko mkulondola, ine ndinawaona anthu awiri kapena atatu akuonekera, ndipo kuwala kunathawira kumbuyo kumeneko ndi kukamugunda munthuyo waima kumbuyo uko. Ndi iwowo akupempherera izo. Mukuona, uko mkulondola.
And you got, it's a condition of a lady that's got a female operation. That's right. I go and receive your healing, and the Lord God make you well. Amen.
Ndipo inu muli ndicho chitika cha Dona amene ali ndi operation ya chikazi uko mkulondola. Tsopano pitani ndipo mukalandire machiritswa anu ndipo Ambuye Mulungu akupangani inu kukhala bwino. Amen.
Would you come? The lady, do you believe on the Lord Jesus? Do you believe that He raised from the dead? Now to know you, I don't. I might have seen you if you're from around here. I don't know. People come and go. I'm not around the tabernacle. You're enough to know.
Kodi inu mungabwere. Dona, kodi inu mukukhulupirira pa Ambuye Yesu. Kodi inu mukukhulupirira kuti iye anauka kwa akufa. Tsopano kukudziwani inu ine sindikutero. Ine mwina mwake ndinakuonanipo inu ngati muli wochokera kozungulira kuno. Ine sindikudziwa. Anthu amabwera ndikupita, ine sindimakhalakhala kukachisi kuno nthawi yokwanira kuti ndikudziweni.
But you are from the city. You're from the city. All right. Then, but I don't know you. But Christ does know you. But if He will reveal to me, standing here, what you're here for, will you believe it and accept it?
Koma inu ndiwochokera mu mzindawu. Inu ndiwochokera mu mzindawu. Chabwino. Ndiye, koma ine sindikukudziwani inu. Koma Kristu amakudziwani inu. Koma angati yanga ulule kwa ine, nditaima pano, chimene inu mwadzira pano, kodi inu mukhulupirira izo, ndikuvomereza izo.
And you know I don't know what you're here for. I have no idea. Only thing you might have seen me around town or something, or something, I don't know. That's up to God to know that.
Ndipo inu mukudziwa ine sindikudziwa chimene inu mwabwerera pano. Ndilibe lingaliro ayi. Chinthu chokhacho inu mwina mukhoza kukhala kuti munandiona ine mozungulira mzindawu. Kapena china chake. Ine sindikudziwa. Izo zili kwa Mulungu kuti adziwe zimenezo.
Right back there, you want to get over that bowel trouble you've been having? Do you believe the Lord Jesus will make you well? If you believe it, you can have it.
Kumbuyo komwe uko, inu mukufuna kuthana ndi vuto la mimba limene inu mwakhala muli nalo. Kodi inu mukukhulupirira Ambuye Yesu akhoza kukupangani inu kukhala wabwino bwino. Ngati mukukhulupirira izo, inu mukhoza kukhala nazo izo.
Now there's got a bad blood count sitting back there, I see him take. You believe the Lord will make you well? All right. You believe with all your heart? Then you can have your healing. God healed you just then. You touched him. You never touched me. You're 30 feet away from me. Amen.
Wina ali ndikuchuluka kwa magazi koipa wakhala kumbuyo uko. Ine ndikuwaona iwa akutenga. Kodi inu mukukhulupirira kuti Ambuye akupangani inu kukhala bwino? Chabwino. Kodi inu mukukhulupirira ndi mtima wanu onse? Ndiye inu mukhoza kukhala ndi machiritso anu. Mulungu akuchizani inu pomwepo. Inu munamukhudza iye. Inu simunandikhudze ine, inu muli mapazi sate kutali ndi ine. Amen.
How do you believe he's raised from the dead? Just look and live now while the lines are moving. Oh, it is so hard here in Jeffersonville. In a crowd like this all around you, everybody. Jesus took a man by the hand and led him out of town one time.
Tsopano kodi inu mukukhulupirira kuti iye anauka kwa akufa, tango yang'anani ndipo mukhale moyo. Tsopano pamene mzere ukusuntha. Oh, kodi izo ndi zovuta kwambiri kuno ku Jeffersonville. Mukuona, ndipo unyinji ngati uwu kungokuzungulira iwe aliyense. Yesu anamutenga munthu pa dzanja ndipo anamutsogolera iye kutuluka mu tauni nthawi ina.
Now look this way, sister, just a moment, believe. That the Lord Jesus is present to help you. You are suffering with a trouble that's in the rectum. And a doctor has examined you. And he told you it was hemorrhoids.
Tsopano tayangana nimbali mlongo mpindi chabe. Mukukhulupirira kuti Ambuye Yesu ali pano kuti akuthandizeni inu. inu mukuvutika ndi vuto limene lili muthumbo, ndipo adokotala akupimani inu. Ndipo iye anakuwuzani inu kuti zinali zotupa mimba.
I see you also trying to move across the house and you're going real slow. You have arthritis. That's thus saith the Lord.
Ine ndikuona inunso mukuyesera kuyenda kudutsa nyumba, ndipo inu mukuyenda pang'ono-pang'ono kweni-kweni. Inu muli ndi nyamakazi, ndizo pakuti atero Ambuye.
The doctor said that you must be operated on. That's exactly right. And I seen him sign that little card there in his office. Rebecca Baker, 509 Graham Street. That's exactly right. That's in his office on the record. That's right.
Adokotala ananena kuti inu mukuyenera kupangidwa operation. Ndizo ndende kulondola. Ndipo ine ndikumuona iye akusaina kakhadi kakang'ono pamenepo pa ofisi yake, Rebecca Baker, 509 Graham Street. Ndiko kulondola ndende. Umo ndi mu ofisi mwake pa zolembedwa, uko nkulondola.
Do you believe? Then you can have your healing. In the name of the Lord Jesus Christ, may this woman receive her healing. Amen. God bless you, lady. Go believing now. Have faith in God. If you could only realize the presence of the Lord.
Amen.
Kodi inu mukukhulupirira ndiye inu mukhoza kukhala nawo machiritso anu. Mudzina la Ambuye Yesu Kristu, mulole mkazi uyu alandire machiritso ake. Amen. Mulungu akudalitseni inu dona. Pitani mukukhulupirira tsopano. Mukhale ndi chikhulupiriro mwa Mulungu. Ngati inu mutango zindikira kukhalapo kwa Ambuye.
Now the lady standing here, as you might, I don't know you as far as I know. You don't know me, and I don't know you, is that right? All right. And you're somebody that doesn't know me, and I don't know them. I didn't know the other lady.
Tsopano dona amene waima apa. Kuti inu mukhoza, ine sindikukudziwani inu, monga momwe ine ndikudziwira. Inu simukundidziwa ine, ndipo ine sindikukudziwani inu. Nkulondola uko, chabwino. Ndiye inu ndiwina wake amene samandidziwa ine, ndipo ine sindikuwadziwa iwo. Ndipo ine sindimamudziwa dona winayo.
But this lady is a total stranger as far as I know. If that's right, raise up your hand, lady. Our first time ever meeting in life.
Koma dona uyu ndi mlendo kwa thunthu monga momwe ine ndikudziwira. Ngati izo zilizoona kwezani mwamba dzanja lanu dona. Nthawi yathu yoyamba yokumana konse mmoyo.
Here's a woman and a man. Just a beautiful picture of St. John 4, where a woman and a man met. And the woman was a Samaritan, Jesus was a Jew.
Apa pali mkazi ndi mwamuna, basi chithunzi chokongola cha Yohane Woyera 4. Pamene mkazi ndi mwamuna anakumana ndipo mkaziyo anali msamaria, Yesu anali muyuda.
And they begin to talk to each other, and Jesus revealed the secrets of her heart and let her know where her trouble was. Now if he's the same Jesus today, he can do the same work today.
Ndipo iwo anayamba kuyankhulana wina ndi mzake, ndipo Yesu anawulula zisisi za mu mtima wake, ndipo anamudziwitsa iye pamene panali vuto. Tsopano ngati iye ali Yesu yemweyo lero, iye akhoza kuchita ntchito yomweyo lero.
If this woman will raise her hand to God, not to swear because we don't believe in doing it, just raise her hand up in sincerity with mine, that we've never seen one another before and know nothing about each other. Will you raise up your hand, lady? There you are. She's never seen me, I've never seen her, and she's a total stranger.
Ngati mkazi uyu angakwezere dzanja lake kwa Mulungu osati kulumbira, chifukwa ife sitimakhulupirira mukuchita zimenezo, wangokweza dzanja lake mwamba modzipereka ndilanga kuti ife sitinayambe takumanapo wina ndi mzake, ndipo siti kudziwa kalikonse kawina ndi mzake. Kodi inu mungakweze dzanja lanu mwamba dona ndi zimenezo tu. Iye sanayambe wandiona apo ine, kapena ine sindinayambe ndamuona apo iye. Ndipo iye ndi mlendo kwa thunthu.
Now, if there is the presence of the Lord Jesus is here, if the woman's sick, I couldn't heal her. She's already been healed. Christ healed her when he died for her. Do you believe that?
Tsopano ngati pali kukhalapo kwa Ambuye Yesu kuli pano. Ngati mkaziyo akudwala, ine sindingathe kumuchiza iye, iye wachiritsidwa kale. Kristu anamuchiritsa iye pamene iye ankamufera iye. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo?
But if he was standing here now with in where I'm standing, and he would could reveal to her or do something to bring her faith up to me.
Koma ngati iye akanakhala kuti akuima pano tsopano, ndipo pamene ine ndayimapa, ndipo iye akanatha, akanaulula kwa iye, kapena akanachita china chake kuti chibweretse chikhulupiro chake kuti tikumane.
Now she might be standing here for financial trouble. She might be standing here in domestic trouble. She might be standing here dying with a cancer. She might be standing here with TB. I don't know. I can't tell you.
Tsopano, iye mwina waima pano chifukwa cha vuto la chuma. Iye mwina waima pano chifukwa cha vuto la panyumba. Iye mwina waima pano akufa ndi kansa. Iye mwina waima pano ndi TB. Ine sindi kudziwa. Ine sindi ngathe kukuuzani inu.
And now if you want to put yourself in my place, come here and take my place. You're welcome. Certainly. Neither do I know, neither would I do it, but the God of heaven knows. Can you understand now?
Ndipo tsopano ngati inu mukufuna kuti mudzike inu eni mu malo anga, bwerani pano ndipo mudzatenge malo anga. Ndinu olandiridwa. Ndithudi, ngakhale inenso sindikudziwa, ngakhale ine sindingachite izo, koma Mulungu wakumwamba akudziwa. Kodi inu mukumvetsa tsopano?
And if Christ will perform the same thing here, the infallible proof, like he's raised from the dead and prove that he's the same Jesus that talked to the woman at the well, how many in here say, I will receive him right now as my healer or whatever I have need of? Raise your hands, say, I will receive him if he'll do that.
Ndipo ngati Kristo angachite chinthu chomwecho pano muchoonadi chosalephera ngati iye wauka kwa akufa ndipo anatsimikizira kuti iye ali Yesu yemweyo amene anayankhula ndi mkazi pa chitsime ndi angati muno akuti ine ndimulandira iye pompano ngati mchiritsi wanga kapena chilichonse ine ndikuchisowa. Kwezani dzanja lanu ndikuti ine ndimulandira iye ngati iye atachite zimenezo.
The woman with her hands up, we never met. The Lord granted is my prayer. Now the lady seems to be moving from me. If the audience can pick up my voice.
Mkazi amene wakweza manja ake mwamba. Ife sitinakumanepo. Ambuye apeleke icho ndipemphero langa. Tsopano donayo akuoneka kuti akuchoka kwa ine. Ngati omvetsera angathe kumvetsera mawu anga.
I see someone standing, it's not for herself so much. She's praying for somebody else. And that's an elderly lady. It's her mother she's praying for. That's true.
Ine ndikumuona wina wake waimirira. Siza iyeyo, zochuluka kwambiri. Iye akumupempherera wina wake ndipo uyo ndi dona wachikulire. Iwo ndi amayi ake amene akuwapempherera. Izo nzoona.
She has little heart pads, little heart flutters like. She can't sleep at night. Isn't that right? Raise your hand if that's true.
Iye ali ndi vuto la mtima pang'ono, mtima wa ung'onowo ukunjenjemera mokhala ngati. Iye akumalephera kugona usiku. Kodi sikulondola uko, kwezani dzanja lanu ngati izo zili zoona.
And that lady's not from this country. That lady's from away from here. That lady is from Georgia. That's exactly right.
Ndipo dona ameneyo siwochokera mu dziko lino. Dona ameneyo akuchokera kutali ndi kuno. Dona ameneyo akuchokera ku Georgia ndizo ndende kulondola.
And you're from Georgia. And you want prayer for your eyes too. You're going blind in your eyes. And that's true. You believe God will make you well? If that's true, raise up your hand. All right?
Ndipo ndinu wochokera ku Georgia. Ndipo inu mukufuna pemphero chifukwa cha diso lanu inunso. Inu mukuchita khungu mumaso anu. Ndipo izonzoona. Kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu akupangani inu kuti mukhale bwino? Ngati izonzoona kwezani mmwamba dzanja lanu. Chabwino.
Now do you believe?
Amen.
Now have faith in God.
Amen.
While I'm praying for her, pray for yourself out there and believe God. He's your omnipresent. Come here, sister.
Tsopano kodi inu mukukhulupirira? Tsopano mukhale ndi chikhulupiriro mwa Mulungu. Pamene ine ndikumupempherera iye, inu muzidzipempherera nokha kunja uko ndipo mukhulupirire Mulungu. Iye ali pano wopezeka ponse ponse. Bwerani kuno Mulungu.
Blessed Savior, I pray that in Christ's name that you will grant to this woman her desire.
Mpulumutsi wodala, ine ndikupemphera kuti mu dzina la Kristu kuti inu mukapereke kwa mkazi uyu chokhumba chake.
May the power of Almighty God rest upon her, and may she be healed and get every what she asks for. I pray this blessing in Jesus' name. Amen. Now go rejoicing and happy, and believe, sister, and be made well. All right.
Mulole mphamvu ya Mulungu wa mphamvu zonse ikhale pa iye, ndipo mulole iye achiritsidwe, ndipo alandire chilichonse chimene iye wachipempha. Ine ndikupemphera mdalitso uwu mu dzina la Yesu. Amen. Tsopano zipitani mukusangalala ndi wokondwa, ndipo mukhulupirire Mulungu, ndipo mukakhale bwino. Chabwino.
I'm not sure, but I believe I know this woman. I believe you're from Georgetown. Because aren't you Brother Argenbright's relation?
Ine sindiri wotsimikiza koma ine ndikukhulupirira ine ndikumudziwa mkazi uyu. Ine ndikukhulupirira inu mukuchokera ku Georgetown. Chifukwa ndine kodi sindinu wachibale wa mbale Argenbright?
Of course now this anointing, it's different. You realize that there's difference right now. When I talk to you somewhere else, it's different right now. You feel a real pleasant feeling like it's the Holy Spirit.
Ndithudi, tsopano kudzodza uku ndikosiyana. Inu mukuzindikira kuti pali kusiyana tsopano. Pamene ine ndiyankhula ndi inu, kwina kwake. Izo ndizosiyana tsopano. Inu mwamverera kumverera kwabwino kwenikweni chomwecho. Ndi mzimu woyera.
You're not here for yourself. You're here for somebody else. And that's a little girl, about 4 or 5 years old. She's got kidney trouble. And she lives in northern Indiana. That's true.
Inu simuli pano chifukwa cha inueni. Inu muli pano chifukwa cha wina wakenso. Ndipo ameneyo ndi mtsikana wang'ono wapafupi zaka 4 kapena 5 zakubadwa. Iye ali ndi vuto la impyo. Ndipo iye amakhala kumpoto kwa Indiana. Izonzona.
That what you got in your hand, send it to her, and she'll be made well. Believe with all your heart now, and receive what you ask for, in Christ's name. If thou canst believe, all things are possible.
Icho chimene inu muli nacho mdzanja lanu, muchitumize icho kwa iye, ndipo iye achiritsidwa. Mukhulupirire ndi mtima wanu wonse tsopano. Ndipo mulandire chimene inu mwachipempha mu dzina la Kristu. Ngati inu mungakhulupirire, zinthu zonse ndi zotheka.
Here's a lady that's a stranger to me. I don't know you. Never seen you in my life. We are strangers to each other, many years apart, maybe many, but born many miles apart. I don't know you, never seen you. But Jesus Christ knows you.
Apa palidona yemwe ali mlendo kwa ine. Ine sindi kukudziwani inu, sindi nayambe ndakuona nipo inu mmoyo wanga. Ife ndi alendo kwa wina ndi nzake zaka zambiri kutalikana. Mwina mwake zambiri tinabadwa mamailo zambiri motalikana. Ine sindi kukudziwani inu, sindi nayambe ndakuona nipo inu. Koma Yesu Kristu ama kudziwani inu.
Something happened in the audience. A man appeared by me. Here he sits right here. Ruptured navel. You believe, sir?
Yes.
Then Christ heals you and makes you well. Amen.
China chake chachitika mwaomvetsera. Munthu anaonekera pafupi ndine, iye wakhala apa pomwe pano mchombo wotupa. Kodi inu mukukhulupirira Bwana? Ndiye Kristu akuchizani inu ndipo akupangani inu kukhala bwino. Amen.
That's the way to do it, believe. What did he touch? I never seen the man, but he was healed right there. He touched the Lord Jesus who's present here. Take away that unbelief from you. Forget about me being William Branham. Look at Jesus Christ. He's the one that's here.
Iyo ndi njira yake yochitira izo. Mukhulupirire. Kodi anakhudza chiyani? Ine sindinamuonepo munthuyo. Koma iye anachiritsidwa pomwe apo. Iye anawakhudza Ambuye Yesu yemwe ali pano. Chotsani kusakhulupirira kumeneko kwa inu. Muyiwale zoti ine ndi William Branham. Muyang'ane pa Yesu Kristu, iye ndamene ali pano.
I challenge your faith in Christ's name to forget about me and believe that this is the Lord Jesus here. And see what will happen. I don't care where you are in the building.
Ine ndikubetsera chikhulupiriro chanu mu dzina la Kristu kuti mukaiwale za ine ndipo mukhulupirire kuti uyu ndi Yesu Kristu pano ndipo muone chimene chiti chichitike. Ine sindikusamala pamene inu muli mu mchipindachi.
Now here's a little woman. I never seen her. She's older than I. I don't know who she is, where she's from, nothing about her. I am a perfect stranger to her. But Christ knows her.
Tsopano apa pali mkazi wachichepere. Ine sindinamuonepo iye. Iye ndi wankulu kuposa ine. Ine sindikudziwa yemwe iye ali. Kumene iye akuchokera. Palibe chokhudza iye. Ine ndi mlendo wangwiro kwa iye. Koma Kristu akumudziwa iye.
If he will reveal to me what you're here for, will you receive it and believe it? You had a funny feeling a few minutes ago when I spoke something, didn't you? It was your sister that's in the insane institution in Madison, Indiana. So correct.
Ngati iye angaulule kwa ine chimene inu mwabwelera pano, kodi inu mulandira icho ndipo mukhulupirira icho? Inu munali ndi kumvelera kwa chilendo maminiti pang'ono apitawo. Pamene ine ndinayankhula china chake, si choncho inu? Iye anali mchemwali wanu, amene ali kwa misala ku Madison, Indiana. Kulondola kumeneko.
For another woman to stand here and you stand there looking out over this way and the vision you were believing when you come up. It's exactly right. That's what done it.
Kwa mkazi wina amaima apa, ndipo inu munali kuima pamenepo mukuyang'ana molunjika mbali iyi, ndipo masompenya inu mumakhulupirira pamene inu mumabwera kuno. Ndizo ndende kulondola. Ndicho chimene chachita izo.
And the reason you're here tonight is because you got a heart trouble. You just had a heart attack. Exactly right.
Ndipo chifukwa chimene inu mwadzera pano usiku uno, ndi chifukwa chakuti muli ndi vuto la mtima. Inu mwangokhala kumene ndi nthenda ya mtima. Ndizo ndende kulondola.
Now see now as I look at the vision that rolling land you're from. Somewhere you're southern Indiana. You're from near Carden, that's where you're from. Go back home, you're well. Jesus Christ makes you well. That's thus saith the Holy Spirit.
Ndipo ine ndikuona tsopano, pamene ine ndikuona masompenya, dziko logudubuka ilo. Inu mukuchokera kwina kwake kuno kumwera kwa Indiana. Ndinu wochokera kufupi ndi Corridon. Uko ndikumene inu mwachokera. Bwelerani kwanu inu mulibwino, Yesu Kristu akuchizani inu, ndizo pakuti atero mzimu oyera.
Have faith and believe. Don't doubt. Just only believe. Can you recognize the omnipresence of the Lord Jesus? How wonderful.
Kalani ndi chikhulupiriro. Ndipo mukhulupirire, musati mukaikire, basi mungokhulupirira. Kodi inu mungazindikire kupezeka ponse kwa Ambuye Yesu, zodabwitsa bwanji.
What's the matter? Over here in the corner, I see a vision. The doctor don't know whether it's cancer or TB.
Chavuta ndichiani. Chakuno apa apa ngoja, ine ndikuona masompenya. Adoko talasaku dziwa kaya ndi cancer kapena TB.
That's right. But if you believe it, you're healed anyhow. Your faith has saved you, woman. There you are, the omnipresence of the living God. I challenge your faith. If thou canst believe.
Izonzona, koma ngati inu munga kulupirire izo, inu mwachiritsidwa muli monse. Chikulupiro chanu chakupulumutsani inu, kazipitirirani. Ndizimene zotu, kupezeka ponse ponse kwa Mulungu wa moyo. Ine ndikubetchera chikulupiro chanu, ngati inu munga kulupirire.
Now he has risen from the dead. He shared with us, that's him. That's the very things he did when he was here on earth. 2,000 years has passed, he's still alive. And he's alive forevermore. Just believe, have faith.
Tsopano iye wauka kwa akufa. Iye alipano ndi ife, ndi iyeyo. Ndizo zinthu zomwezo zimene iye anazichita pamene iye anali kuno pa dziko lapansi. Zaka 2000 zadutsapo iye adakali moyobe. Ndipo iye ali wa moyo kwa nthawi zonse. Mungo khulupirira mukhale ndi chikhulupiriro.
I don't know you, lady. I never seen you in my life. Know nothing about you. That's true, isn't it? Jesus Christ knows you. If God will reveal to me what you're here for, will you believe him and believe me to be his prophet? If he'll do that, you know something's got me anointed. You'll have to know it's that.
Ine sindi kukudziwani inu dona. Ine sindi nayambe ndakuonani ipo mmoyo wanga, sindi kudziwa kalikonse ka inu. Izonzona, sichoncho inu, Yesu Kristu akukudziwani inu. Ngati Mulungu anga ulule kwa ine, chimene inu mwadzera pano, kodi inu mumukhulupirira iye, ndipo mundikhulupirira ine kukhala mneneri wake, ngati iye angachite zimenezo, inu mudziwa china chake chandidzodza ine. Inu mukanayenera kudziwa kuti ndi chimenecho.
Now if I said, I'm going to lay my hands on you, be healed, you'd have a right to doubt that. But if God tells me something that you know to be the truth, then you know whether that's truth or not. Is that right?
Sopano, ngati inendika nati, inendika manjanga pa inu muchiritsidwe. Inu mukanakhala ndi ufulu woka ikira zimenezo. Koma ngati Mulungu anga nduze ine china chake chimene inu mukudziwa kukhala choonadi, ndiye inu mukudziwa ngati icho chili choonadi kapena ayi. Nkulondola uko.
It's a female disorder. Operated. I see you coming off the operating table with something white over your face, but it wasn't successful. That's right.
Ndikusokonezeka kwa chikazi. Munachitidwa operation, ine ndikukuonani inu mukuchokera pa tebulo la operation ndi china chake choyera pa nkhope yanu, koma iyo sinaende bwino. Uko nkulondola.
But that devil hid from the doctor, but he can't hide from God. Go home and be well, lady. Jesus Christ has healed you and made you well. If you can believe.
Koma mjelekeza ameneyo anabisala kwa dokotala, koma iye sanga koze kubisala kwa Mulungu. Pitani kunyumba, ndipo mukakhalebu inodona, Yesu Kristu wakuchizani inu, ndipo wakupangani inu kukhalabu inobwino. Ngati inu munga kulupirire.
I'm a stranger to you, lady. Do you believe Jesus Christ, God's Son, is here? You believe that he'll make you well? Diabetes is nothing for God to heal. You believe he'll make you well?
Ndine mlendo kwa inu dona. Kodi inu mukukhulupirira Yesu Kristu mwana wa Mulungu ali pano. Kodi inu mukukhulupirira kuti iye akuchizani inu. Matenda ashuga sika anthu kuti Mulungu akuchiritseni. Kodi inu mukukhulupirira kuti iye akuchiritsani inu.
Then go home and receive your healing in the name of Jesus Christ, God's Son. Amen.
Ndiye kazipitani kwanu ndipo mukalandire machiritso anu mu dzina la Yesu Kristu mwana wa Mulungu. Amen.
Come, little lady. Do you believe? Now stop thinking that back there. It is not a telepathy. You can't get away with it now. Let me show you.
Bwerani kuno dona, kodi inu mukukhulupirira, tsopano siyani kuganiza zimenezo kumbuyo uko, izi sikuwerenga maganizo, iwe sunga bisale ndi zimenezo tsopano, ndilole nine ndikuonetseni inu.
I don't know this woman. Lay your hands on mine, lady. If God will reveal to me what your trouble, me looking this way, you know I'm not reading your eye.
Ine sindi kumudziwa mkazi uyu. Ikani dzanja lanu palanga dona. Ngati Mulungu anga ulule kwa ine, limene lili vuto lanu, ine ndi kuyanga nambali hii. Inu mukudziwa kuti ine sindi kuwerenga malingaliro anu.
If God will reveal to me what your trouble, will you believe Jesus Christ is the Son of God and I'll be his servant? If you will raise up your hand.
Ngati Mulungu anga ulule kwa ine, limene lili vuto lanu, kodi inu mukhulupirira kuti Yesu Kristu ndi mwana wa Mulungu, ndipo ine kukhala wantchito wake, ngati inu mukutero kwezani mwamba dzanja lanu.
You got a female trouble, a lady's trouble. That's right. You did have, you have it now. You're healed, go on your road and rejoice and be glad.
Inu muli ndi vuto la chikazi, vuto la chidona, uko mklondola. Inu munali nalo, inu mulibe tsopano, inu mwachiritsidwa. Pitani panjira yanu, ndipo mukasangalale, ndipo mukakondwere.
Come, sir. That old kidney trouble and stuff bothering you, you believe God will make you well?
Yes.
Heal you of it? Then in the name of Jesus Christ, receive your healing and go on your road rejoicing. Amen. God bless you, brother. Believe.
Bwerani bwana, vuto lakale la imsholija, ndi china chake chikukuvutani inu. Kodi inu mukukhulupirira Mulungu akuchizani inu, kukuchizani inu kwa ilo, ndiye mudzina la Yesu Kristu landirani machiritso anu ndipo kazipitani panjira yanu mukusangalala. Amen. Mulungu akudalitseni inu mbale. Khulupirirani.
How do you do, lady? Wouldn't you love to go eat a good meal again like you used to? You've been all nervous, haven't you? Cause the peptic ulcer to be in your stomach. Go get you a hamburger and eat it. Jesus Christ will make you well. Go on your own rejoicing.
Inu muli bwanji dona, kodi inu simungakonde kuti muzipita ndi kukadya chakudya chabwino kenanso monga momwe inu munkachitira, inu mwakhala muli wa manjenje, si choncho inu zinapangitsa zilonda za mmimba kukhala mmimba mwanu. Pitani mukatenge chitumbuwa ndipo mukadye, Yesu Kristu akuchizani inu. Inu mupite panjira yanu mukusangalala.
If thou canst believe, have faith in God. Do you believe? The living, omnipotent Christ is present here now to heal every person in here.
Ngati inu munga kulupirire, kalani ndichi kulupiriro mwa Mulungu. Kodi inu mukukhulupirira wamoyo Kristu wamphamvu zonse ali pano tsopano kuti achiritse munthu aliyense ali muno.
Just a moment. Way back down the line, sitting right down here, such a young man. Your faith's greater than you thought you had, son. You had heart trouble, didn't you? If that's right, stand up on your feet.
Mpindi chabe, kumbuyo uko kumusi kwa nzere, wakala pansi pomwe apa, pakala bambo wachichepele. Chikulupiriro chako, ndicha chikulu kuposa momwe iwe umaganizira kuti ulinacho mwana. Iwe unali ndi vuto la ntima, si choncho iwe, ngati uko mklondola imilira pa mapazi yako.
Jesus Christ heals you, son, you're well. Go on your road and be well. Do you believe him? Have faith in God.
Yesu Kristu wakuchilitsa iwe mwana, iwe uli bwino, kazipita panjira yako ndipo ukakhale bwino. Kodi inu mukumukhulupirira iye? Kalani ndichi khulupiriro mwa Mulungu.
There's a man I don't know. We're strangers to each other. I believe this man was baptized this morning. But I don't know you. Don't have no idea about you. Is that right?
Apa pali bambo ine sindi kumudziwa. Ife ndi alendo kwa wina ndi nzake. Ine ndi kukhulupirira bambo uyu abatizidwa mmawa uja. Koma ine sindi kukudziwani inu. Ndilibe lingaliro lokhudza inu. Mkulondola uko.
If Jesus Christ will reveal to me what you're here for, will you accept it?
Yes.
How many of the audience will receive it right now?
Amen. Amen.
If thou canst believe. Just have faith, don't doubt.
Ngati Yesu Kristu ataulule kwa ine chimene inu mwabwelera pano, kodi inu mulandira izo, ndi angati mwaosonkhana atalandire izo tsopano. Ngati inu munga khulupirire, mungokhala ndi chikhulupiriro musati mukaikire.
The man has a skin trouble. That's right. And I see you, it's a prostrate trouble also. That's right, if it is, wave your hands. And I see something dark standing between you and a woman. It's your wife.
Bamboyo alindi vuto la kungu, uko nkulondola. Ndipo ine ndikuona inu mukutenga ndi vuto la chimuna aponso, uko nkulondola. Ngati zili chomwecho gwedezani dzanja lanu. Ndipo ine ndikuona china chake chakuda chaima pakati pa inu ndi mkazi, uyo ndi mkazi wanu.
You're praying for her. She's a sinner, and you want her to become a Christian. That's thus saith the Lord. That's right. Go lay your hands on her and pray for her. God in heaven, reveal and pray for her. These things that are real.
Inu mukumupempherera iye. Iye ndi wochimwa ndipo inu mukufuna kuti iye akhale mkhrisitu. Ndizo pakuti atero Ambuye, uko nkulondola, pitani mukasanjike manja anu pa iye ndipo mukamupempherere iye kuti Mulungu kumwamba akaulule kufunikira kwa zinthu izi kuti izo ndi zeni zeni.
Do you believe? You believe that God will do it? If thou canst believe, I challenge your faith. Way back in the back, wherever you are, look and live.
Kodi inu mukukhulupirira, kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu achita izo, ngati inu mungakhulupirire, ine ndikuchibetchera chikhulupiriro chanu. Uko kumbuyo mbuyo, paliponse pamene inu muli, yang'anani ndipo mukhale moyo.
Have faith in God, wherever you are. If thou canst believe, all things are possible. If you can believe. Watch. Look this way. Pray.
Khalani ndi chikhulupiriro mwa Mulungu paliponse pamene inu muli. Ngati inu mungakhulupirire zinthu zonse ndi zotheka. Ngati inu mungakhulupirire, penyani, yang'anani mbali, pempherani.
You say, what are you watching, Brother Branham? Rebecca. Come back this way a little, honey. Stop right where you are. There's my little girl who someday will be a prophetess also.
Inu mukuti, inu mukuyangana chiyani mbale Branham. Rebecca, bwelera mbali ipangono wokondedwa. Ima pamene iwe ulipo. Apo pali mtsikana wanga wang'ono. Amene tsiku lina adzakhala mneneri wankazi na Yesu.
That lady standing right there by you, honey, with the white hat on. She's suffering with the sinus trouble. Raise your hand or stand to your feet, lady. You're praying that God would call, let me call you. Is that right?
Dona uyo waima apo pafupi ndiwe wokondedwa wavala chipewa choyera. Iya kuvutika ndi vuto la mkusani. Kwezani dzanja lanu kapena imirirani pa mapazi anu dona, inu mukupemphera kuti Mulungu akuita neni. Mundilole ine ndikuita neni inu. Kulondola uko.
Let my little girl lay your hands on you there. Oh, eternal God, in the name of Jesus Christ, I rebuke that demon that's bothering that woman and let it be removed in Christ's name. Amen.
Mulole mtsikana wanga wang'ono aike manja ake pa inu pamenepo. O Mulungu wa muyaya, mudzina la Yesu Kristu, ine ndikudzudzula chiwanda chimenecho chimene chikumuvutitsa mkazi ameneyo. Ndipo mulole icho chichotsedwe mudzina la Kristu. Amen.
Oh, blessed be the name of the Lord. May the Lord Jesus reveal himself to you. Do you believe he's here? Then let me tell you, every one of you right now, if you can believe it, Jesus Christ, make every one of you well right now.
Oh, lodala likale dzina la Ambuye. Ambuye Yesu atadziulula iwoyeni naonso. Kodi inu mukukhulupirira iye ali pano? Ndiye mundilole ine ndikuuzeni inu aliyense wa inu pompano ngati inu mungathe kukhulupirira izo Yesu Kristu wakupangani aliyense wa inu kukhala bwino pomwe pano.
If my words is true here, it's true there. If you'll do what I tell you to do, you can be healed right now. Do you believe it? Then put your hands on one another. Just lay your hands over on one another, inside or out.
Ngati mawu anga aliona apa, iwo ndiwoona apo. Ngati inu mungachite zimene ine nditi ndikuuzeni inu kuti muchite, inu mukhoza kuchiritsidwa pomwe pano. Kodi inu mukukhulupirira izo, ndiye ikani manja apa wina ndi nzake. Mungoika manja apa wina ndi nzake mkati kapena kunja.
Don't you down? I heard a deaf spirit leave. There he is, the resurrected Christ.
Musati mukaikire. Ine ndamva mzimu wogontha ukusamuka apa iye ali Kristu waukitsidwa.
Oh, eternal and blessed God, in the name of the Lord Jesus, I challenge every unclean spirit in the name of Christ the Lord that it'll leave this place, go out of these people, and may the great Holy Ghost now baptize everyone in here with great faith to believe.
Oh, Mulungu wamuyaya ndi wodala, mudzina la Ambuye Yesu, ine ndikutsutsa mzimu woyipa uliwonse mudzina la Kristu Ambuye, kuti iwo uchoke pa malo ano, utuluke mwa anthu awa, ndipo mulole mzimu woyera wa ukulu tsopano umubatize aliyense muno, ndi chikhulupiriro chachikulu kuti tikhulupirire.
Oh, Satan, you demon, you've bluffed us long enough. Christ is raised, he's standing here with the keys of death and hell hanging on him.
Oh, Satana, iwe chiwanda, iwe watinyengeza ife nthawi ya itali. Kristu waukitsidwa, iye akuima pano ndi mafungulo a imfa ndi gehena akulendewera pa iye.
The power of healing has been paid for. And we adjure thee by the name of Jesus Christ, the living Son of God, that you depart from these people. Come out of them, Satan, that they go and be made well.
Mphamvu ya machiritso yalipiridwa, ndipo ife tikukulamulira iwe mudzina la Yesu Kristu, mwana wa Mulungu wamoyo, kuti iwe uchoke kwa anthu awa, utuluke mwa iwo Satana, kuti iwe apite ndipo akachiritsidwe.
If you believe with all your heart that Jesus Christ heals you, stand up to your feet and accept the divine healing power of Almighty God.
Ngati inu munga khulupirire ndi mtima wanu wonse kuti Yesu Kristu akuchizani inu, imirirani kumapazi anu ndipo mulandire mphamvu ya machiritswa uzimu ya Mulungu wa mphamvu zonse.
That's it. Praise the Lord. Bless the Lord. You're everyone healed. Stand on your feet and give God praise. Amen. Blessed be the name of the Lord.
Ndizimene zotu. Ambuya alemekezeke. Ambuya adalitsidwe. Inu muli mmodzi aliyense wochiritsidwa. Imani pa mapazi anu ndipo mumupatse Mulungu matamando. Amen. Lodala likhale dzina la Ambuye.
Let's give him praise as we raise your hand. And praise and bless the Son of the living God.
Tieni timupatseni iye matamando. Pamene ife tikukweza manja athu ndikumutamanda iye. Dalitsani mwana wa Mulungu wa moyo. Amen.